The sermon, Hebrews chapter 7, part 2, was delivered on Sunday evening, September 22, 1957, at Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Pulaliki uhu wa Ahebri mutu wa chisandi chwiri, gaula chwiri, unapereke dwala mulungu madzulo, September 22, 1957, ku Branham Tabernacle mu Jeffersonville, Indiana, USA.
I think first we got a little baby here, Doc told me just a few minutes ago, my brother, a brother in flesh, that wanted it was for dedication. And now if those mothers has got those little tots that they want to dedicate to the Lord, we'd be glad to have them right now to come bring their little ones up.
Audalise ninu, inendugaliza poyamba, ifetilindimwa na wangono apa, doga nandiuze ine, pafupi maminiti panguna apitao, mbale wanga, mbale mutupi, imama funa. Anali wote adalisidwe. Ndipo tsopano ngati amayi awo ali ndi ana awo angono omwe akufuna kuti awo adalitsire kwa Ambuye, ife tikhala wokondwa kukhala nawo iwo pakali pano. Iwo abwere, awabwerese ana awo pano.
And many people, they what they call baptizing. The Methodist Church does, and I believe the Nazarene, I'm not sure. No, I think that's what they separated on, was infant baptism, the Nazarene and the Free Methodist.
Tsopano ndipo anthu ambiri iwo chimene iwo amachitcha kuwabatiza iwo mpingo wa Methodist umatero ndipo ine ndikukhulupirira Anazarene ine sindili wotsimikiza ayi ine ndikuganiza ndi chimene iwo anapatukirana chinali ubatizo wa ana Anazarene ndi a Methodist yaufulu.
But however, some of them they do one thing and another, but some of them pour a little water on them, some sprinkle them, and but we always try to stay just as close to the Bible as we know how.
Koma muli monse ena iwo iwo amachita chinthu china kapena chinzake. Koma ndipo ena mwa iwo amatsanulira maze pang'ono pa iwo. Ena amawakonkha iwo ndipo koma ife nthawi zonse timayesera kuti tizikhala mwa pafupi basi ndi Bible momwe ife tikudziwira mwake.
Now there's no scripture in the Bible for a baby to be sprinkled. Neither is a scripture in the Bible for any person to be sprinkled. It's not a scriptural thing. It's an order of the Catholic Church.
Tsopano palibe lemba mu Bible loti wana azikhala kukonkhedwa, komanso palibe lemba mu Bible loti munthu aliyense azikhala kukonkhedwa. Icho si chinthu cha mwamalemba, ilo ndi dongosolo la mpingo wa Katolika.
But they did bring little babies to Jesus. And that we're to represent him, we want to do the same thing that he did.
Koma iwo amatero amabweresa. Iwo anabweresa kumene anaangono kwa Yesu, ndipo ife ndioti tizimuimira iye. Ife tikufuna kuti tizichita chinthu chomwecho chimene iye ankachita.
He placed his hands up on them and blessed them and said, suffer the little children to come to me and forbid them not, for such is the kingdom of heaven. And that's what we continue to do here at the tabernacle as we try to carry on the real Bible consecrated way the best that we know how.
Iyana ikamanjake pa iyo ndipo anawadalisa iyo ndipo anati lolani wana angono utabwere kwa ine ndipo musatimu akanize iyo pakuti kwa uterewa uli ufumu wakumwamba ndipo ndi chimene ife tikupitiriza kuchita pano pakachisi pamene ife tikuyesera kuti tipitirize nalo Bible leni njira yopatulika mwakukhoza momwe ife tikudziwira.
So now if that mother or any mothers has got their little babies to be dedicated while Sister Gertie plays, bring them in while you bring them up to the altar and brother and I will come down and dedicate the little ones to the Lord.
Chotero tsopano ngati amayi awo kapena amayi aliwonse omwe ali ndi ana awo woti adalitsidwe pamene mlongo geti akuimba abwereseni iwo umo. Bwanji inu muziwabweresa iwo kuguwa. Mbale ndi ine tibwera pansipo ndi kudzawadalisira angʼono awo kwa Ambuye. Chabwino, mbale nevo.
Thank you, Sister Gary. That's very fine. How many loves little children? If you don't, there's something wrong with you. There's something wrong.
zikomo inu mlongo geti izonza bwino kwambiri ndi angati amawakonda ana ang'ono ngati inu simutero pali china chake cholakwika ndi inu pali china chake cholakwika.
Now tonight, now to go into the rest of the services, a reason I got down again tonight, usually on these days when we have healing services, I only get about one a day because it gives me such a shaking. You never know it. And here at home is twice as bad as anywhere else.
Sobano sukuno, sobano kutitipite mutu miki wina won seife. Chifukwa jimene inendabwele lakuno sukuno, kawiri kawiri pa masiku awa, pa mene fetiri ndi misongano ya machiriso. Ine ndi mango klana wapafubi umozi pa siku. Chifuka izo zima ndipasa ine kugwedeza kuote loko. Inu simu mazi wakonse izo. Ndipoku no kwatu zima klazo ipa pawiri monga kuina kulikonse.
And I was apologizing for making such a blunder as I did with it this morning. But the first thing upset me was when Billy come to tell me that he couldn't find enough people to give out prayer cards to. He only could give out about 12 or 14, and he had nobody wanted prayer cards. I guess everything was all right.
Ndipo ine ndinali kupepesa pakupanga kulakwisa koteloko, monga ine ndinachitira ndizo mawawu. Koma chinthu choyamba chimene chinandisokoneza ine, chinali pamene Bile anabwera kudzandiuza ine kuti iye sanakhoze kuwapeza anthu okwanira kuti awapase makadi apemphero. Iye anango koza kupereka pafupi kumi ndi awiri kapena kumi ndi anayi. Ndipo iye anali, panalibe aliyense yemwe amafuna makadi apemphero. Ine ndimalingalira chilichonse chinali bwino bwino.
So then by that I never thought, and then when I started to call those prayer cards, I thought I'd get all 10 or 12 or whatever what there was in here, called them up, I've got to a certain number of something, and it wouldn't call, and I called, it wouldn't answer.
Kotero ndiye ndizimenezo, ine sindinaganize konse. Ndiyeno pamene ine ndinayamba kuita na makadi apemphero awo. Ine ndimaganiza kuti nditenga onse kumi, kapena kumi ndi awiri, kapena ali onse omwe analipo mkati muno. Ndinawayitanira iwo pano, ine ndinafika ku nambala ina yake, china chake, ndipo iyo simaitanika. Ndipo ine ndinaitana iyo simayankhidwa.
And I never thought of it till Mrs. Woods called me up. She said, Brother Branham, Billy takes them cards and shuffles them up together and just gives them out. He might have that number three, wasn't it? Number three in his pocket.
Ndipo ine sindinaganize konse ze iyo mpaka akaza awudzu atandiitana ine. Iwo anati mbale Branham, Billy amatenga makadi amenewo ndipo amawasakaniza iwo palimodzi. Ndipo amangowapereka iwo. Iye mwina anali ndi nambala 3 iyo. Sichoncho izo, nambala 3 mutumba lake.
Sure, he usually gives out the whole 50. When he brings them before the people, he just shuffles them up. So everybody's not saying, give me number 1. We might not start at number 1. We might start at 50. You don't know, and come backwards. We might start at 8 and go on over. Might start at 20 and go over. We don't know.
Zedi, iye kawiri kawiri amapereka makumi asanu onse. Pamene iye awabweresa iwo kwa anthu. Iye amango wasakaniza iwo kuti aliyense izo sizo kuti nkunena ndipatse ine nambala 1 kapena ife mwina sitiyambira pa nambala 1 ife likoza kuyambira pa 50 inu simukudziwa ndi kumabwera chambuyo ife mwina tikoza kuyambira pa 80 ndi kumapitirira nazo tikoza kuyambira pa 20 ndi kumapitirira nazo ife sitimadziwa.
But he just shuffles them up and gives them out to the people as they want them. And I'm not thinking this morning, I might have called 4 or 5 more than they would have been in there, because it might have been wet in 20s or 30s somewhere, you see.
Koma iye amango wasakaniza iwo ndi kuwapereka iwo kwa anthu pamene iwo amawafuna iwo. Ndipo mosakanizira mawawuno, ine mwina ndinaita na 4 kapena 5 ena. Ndipo iwo mwina munalibe mmenemo. Chifuwa iwo mwina akoza ukala kuti anali ma 20 kapena masate pena pake inu mugona.
And then, but the Lord worked it out, but it just doesn't have the real pressure to it like it does away from home. Amen. I may never try it again.
Ndipo ndiye koma ambuye anazikonza izo. Koma basi izo zilibe kupanikiza kweni kweni kwa izo. Monga izo zimachitira kutali ndi kwa tukuno. Ine mwina sindizayesela izo, yesela izo kachiwiri.
But here not long ago I asked the Lord if he'd give us a good meeting that I promised that I wouldn't ask him that no more because it's been such a hard thing and it's contrary to the scripture, you see.
Koma kuno osatikale litali, ine ndinawafunsa mbuye ngati iye akanatipasa ife msonkhano wabwino. Umene ine ndinalonjeza kuti ine sindikanati ndiwafunse iwo izo kenanso. Chifukwa icho chakhala chiri chinthu chovuta chotero. Ndipo izo ndizo siyana ndi malembo. Mukuona?
And if that's what makes it hard on me. Because knowing that, it gives me a defeat to begin with. See, I'm defeated to start with.
Ndipo ngati inu, icho ndichomwe chimapangisa izo kufuta pa ine. Chifukwa, podziwa izo, izo zimandipatsa ine kugonjesedwa pa kuyamba pomwe. Mukuona? Ine ndine wogonjesedwa pa kuyamba pomwe.
However, someone called somebody this afternoon, Mrs. Woods was called by somebody, and said that somebody in the church was called this morning about a man that was very, very sick that came to Christ this afternoon afterwards. That the man that was very sick came to Christ.
Komabe wina wake anamuitana wina wake madzulo ano, akaza awudzu, anaitanidwa ndi wina wake. Ndipo ananena kuti wina wake mumpingo, anaitanidwa mawa uno pa zokuza mamuna, yemwe anali atadwala kwa mbiri mbiri. Yemwe anabwera kwa Khristu madzulo ano pambuyo pake, kuti munthu yemwe anali atadwala kwa mbiri, wabwera kwa Khristu.
And another thing, Mrs. Woods told me that I spoke to her sister, an older sister, that I really was in her home the other day and eat dinner with her, supper with her, down in Kentucky, and Almighty God knows that I didn't recognize that woman. See, that's right.
Ndipo chinthu china akaza awudza anandiwuza ine kuti ine ndinayankhula kwa mlongo wawo, mlongo wachikulire, yemwe ine ndinakhala kwenikweni mnyumba yake tsiku lina ndikudya nkhumaliro ndi iye, kapena mgonero ndi iye, uko ku Kentucky. Ndipo mulungu wamphamvuzonse akudziwa kuti ine sindinamuzindikire mkazi ameneyo, mukuona, ndikokulondola.
Yes, visions are sovereign. We never know how they're going to go or what's going to happen. It's up to God and what takes place. But I did know in waiting for them.
Bas masombenya ndi ochita mwaokha. Ife sitimaziwa konse momwe iwo atayendere kapena chomwe chiti chichitike. Izo zimakhala kwa Mulungu ndi zomwe zingati zichitike. Koma ine ndimadziwa pakuwadikirira iwo, kudikirira pamenepo.
And the other day when this little girl was in here that was supposed to have had discernment, which I not see, if God would give that to all the world, it would be fine. But if it was contrary to what he told me across the street here, you see, a few years ago. Amen. And we want to be sure that was right and let the church be in it was here to see it.
Ndipo tsiku lina pamene msungwana wang'ono uyu anali kuno, yemwe amayenera kuti akhale ndi kuzindikira, chomwe ine osati mukuona ngati Mulungu angapereke icho kwa dziko lonse, icho chingakhale chabwino. Koma ngati izo zitatero, izo zingakhale zosiyana kwa zomwe iye anandiuza ine kusiya kwa nsewu kuno. Inu mukuona zaka zingapo zapitazo. Ndipo ife tinkafuna kuti tikhale otsimikiza kuti izo zinali zolondola. Ndi kulola mpingo pokhala kuti iwo unali kuno, uzione izo.
And so I did call that Mrs. Snyder, Sister Snyder, she's here somewhere. She's just a teeny bit hard hearing, and the little lady spoke it low and said, you have rheumatism or arthritis, something like that, which I knew it was a broken hip. And and then the Holy Spirit brought that in this morning, see?
Ndipo kotero ine ndinawayimbira izo akaza Snyder, mlongo Snyder. Iwo ali pano pena pake. Iye ali pang'ono pokha ndi vuto lakumva. Ndipo dona wang'onoyo ankayankhula izo motsika. Ndipo anati, inu muli ndi vuto la misempha kapena nyamakazi, china chake chonga izo. Chimene ine ndinkadziwa kuti munali mchuno mosweka. Ndipo kotero ndiyeno mzimu woyera unazibweresa izo mumma wawo. Mukuona?
Now, what it is, it's a divine gift and it works in its sovereignty. But what makes it so hard here in the city, honest, I get tangled up all the time in praying for the sick here.
Sobano chomwe izo ziri, izo ndi mhaso ya uzimu. Ndipo iyo ima gwila nchito mwayoka. Koma chomwe chima pangisa izo kufuta kwambiri kuno munzindau. Mwona i ine ndi mazima ngiriza ndawi zonse pa kuwape mperela odwala kuno.
I'll go tell the people this. I'll go say, now the Lord has made you well. Jesus healed you when he died for you 1900 years ago. Right there you were healed.
Kapena ine ndi mapita kuwauza anthu izi. Ine ndi mapita mkuti sopana Ambuye akupangitsani inu kuchira. Yesu anakuchizani inu pamene iye anakufelani inu zaka 1900 zapitazo. Apo pomwe inu munachirisidwa.
Now, as far as God is concerned, as far as Christ is concerned, you was healed 1900 years ago, your disease was gone. It takes your faith to do it.
Tsopano kunena momwe ziliri ndi Mulungu, kunena za momwe ziliri kwa Khristu, inu munachirisidwa zaka 1900 zapitazo. Matenda anu anapita izo zitengera chikhulupiriro chanu kuti chichite izo.
And then that person can go around and not get well. Then the person can come around and say, well, Brother Branham told me I was well. See? I'm telling you what God said.
Ndiyeno munthu ameneyo akhoza kumapita pozungulira ndi kusapeza bwino. Ndiye munthuyo amabwerapo nkuti mbale Branham anandiuza ine kuti ndinali bwino. Mukuona? Ine ndikukuuzani inu zomwe Mulungu ananena.
Now, when it spoke directly to a person directly, it's thus saith the Lord on a certain thing that's going to take place that'll prove to you right there that your healing is already secured. Your faith has sealed it.
Tsopano, pamene izo ziyankhulidwa molunjika kwa munthuyo molunjika, ndizo pakuti atero Ambuye pa chinthu china chake chomwe chiti chichitike, izo zingatsimikizire kwa inu apo pomwe kuti machiriso anu apezedwa kale. Chikhulupiriro chanu chawasindikiza iwo.
See, the promise is yours. It ain't my word. It's God's word that you're already healed.
Amen.
See, but you just somehow or another, I just can't get to soak in to folks here in Jeffersonville. I just can't get it to happen. No, I'll try to explain that just as well as I can, and it just won't happen. That's all.
Mugona, lonjezo ndilanu. Iwo simawanga, awo ndimawa Mulungu. Kuti inu mwachizidwa kale mukuona, koma inu basi mwanjira ina inzake ine sindimakoza basi kuzifikisa izo poti zilowerele mkati kwa akwathu kuno mu Jeffersonville. Ine sindimakoza basi kuzifikisa izo poti zichitike. Ine ndikudziwa, ine ndimayesera kuti ndizifotokoze izo mwabwino basi monga ine ndingatere. Ndipo izo basi, izo sizimachitika basi, ndizo zonse.
I say, here not long ago I went to a home, to a man, and the man was dying. And they called me, come pray for him. The doctor said he wouldn't live till morning.
Ine ndikati, kuno osatikale litali, ine ndinapita kubanja kwa bambo. Ndipo bamboyo anali akufa. Ndipo iwo anandiita na ine, bwerani muzamupempherere iye. Adokotala kuti iye sakhala moyo kufikira mmawa.
I went in, and the young man said to me, Mr. Branham, I don't want to die. Well, certainly the young fellow didn't. He had a family of cute children there.
Ine ndinalowa umo, ndipo nyamatayo anati kwa ine, Bambo Branham, ine sindikufuna kuti ndife. Banji nditudi nyamatayo samafuna. Yana lindi banja lana wili kumeneku.
Well, I got out and I said, now look, who's your doctor? He told me. I said, now the doctor might have said you was going to die, but God hasn't said yet you was going to die. I said, now according to the Bible, you're already healed because Jesus died for your healing. He said, you believe I'll get well? I said, I absolutely believe it.
Chabwino ine ndinaka fika uko, ine ndinati tsopano taona. Dokotala wako ndi ndani? Iye anandiuza ine. Ine ndinati tsopano, adokotala akhoza kuti anati iwe unali, iwe ukanati ufe. Koma Mulungu sananene panobe kuti iwe ufa. Ine ndinati, tsopano malingana ndi Baibulo, iwe unachirisidwa kale, chifukwa Yesu anafera machiriso ako. yanati kodi inu mukukulupirira kuti ine ndikhala bwino ine ndinati ine mwanteradi ndikukulupirira izo.
Well, if I went to pray for a man and didn't use that kind of faith to believe for him, if I go, oh no, no, if the doctor said you go die, you go die, that settles it now. Now, wouldn't that be some person to come pray for the sick? I wouldn't want that person in my house to pray for me.
Chabwino, ngati ine ndikana pita kukamupempherera munthu ndi kusagwirisa ntchito mtundu wa chikhulupiriro umenewo kuti ndikhulupirire mmalo mwa iye, ngati ine ndingati oh ayi ayi, ngati adokotala anena kuti inu mufa, inu mupita kukafa. Izo zakhazikitsa icho tsopano. Tsopano kodi uyo sakanakhala munthu wina woti abwere adzamupempherere wodwala? Ine sindikanamufuna munthu ameneyo mu nyumba yanga kuti andipempherere ine.
I want somebody that even if he didn't see it or not, he'd take faith and stand on the promise for me. That's right.
Ine ndimafuna wina wake yemwe ngakhale ngati iye sana zione izo kapena ayi, iye akanatenga chikhulupiriro ndi kuima pa lonjezo mmalo mwanga ndikokulondola.
And I said, he said, we went and had prayer. I said, now be of a good courage. He said, do you mean that I'll get well? I said, well, sure, God's word said you'll get well. See, if thou canst believe, all things are possible.
Amen.
Ndipo ine ndinati, iye, ife tinapita ndipo tinali ndi pemphero. Ine ndinati tsopano khalani wolimba mtima bwino. Iye anati kodi inu mukutanthauza kuti ine ndikhala bwino? Ine ndinati bwanji. Zedi, mawu a Mulungu anati iwe ukhala bwino, mukuona? Ngati iwe ungati ukhulupirire zinthu zonse ndi zotheka.
He said, all right, I believe it. And went out and said to his wife that the man's dying, isn't he? Yes, he is. And so the next day the man died, or a couple days after that.
Iye anati chabwino ine ndikhulupirira izo. Ndipo anapita kunja ndi kukanena kwa mkazi wake izo. Munthuyu akufa, si choncho izo, inde iye akufa. Ndipo chotero tsiku lotsatira bamboyo anafa, kapena masiku angapo zitachitika zimenezo.
Then this woman goes out and starts drinking and carrying on, and one of the deacons, I believe it was, of this church went to the woman and asked her if she would return and come back to church. She said, I wouldn't believe nobody. Preacher Branham come in here and pray for my husband, said he's going to live, and he died in two or three days later. So I wouldn't believe. Now she's dying. All right.
Ndiye mkazi uyu anapita ndi kukayamba kumwa ndi kumapitirira nazo. Ndipo mmodzi wa madikoni, ine ndikukhulupirira iye anali wa mpingo uno, anapita kwa mkaziyo ndipo anakamufunsa iye ngati iye akanati abwerere ndi kubwerera ku mpingo. Iye anati ine sindingati ndimukhulupirire wina aliyense. Mlaliki Branham kubwera kuno ndi kumupempherera mwamuna wanga anati iye akhala moyo. Ndipo iye anafa mu masiku awiri kapena atatu otsatira. Anati ine sindingati ndimukhulupirire. Tsopano iye ali mkufa. Chabwino.
But however, you see, it just goes to show that people don't pay attention to what you're saying. See?
Amen.
Certainly, if I prayed for a person and I tell them people they're going to live, I believe they're going to live.
Koma muli monsebe, inu mukuona, izo zikungosonyeza kuti anthu samapereka chidwi kuzomwe iwe ukunena. Mukuona, ndituli, ngati ine nditamupempherera munthu, ndipo iyi, ine nkuwauza anthu amenewo kuti iwo kuti akhala moyo, ine ndikukhulupirira kuti iwo akhala moyo.
But no matter if my word was absolutely thus saith the Lord, and you disbelieve it, you die anyhow.
Amen.
Certainly. Here's thus saith the Lord, and many of them receive it and die. Many of them go to hell when thus saith the Lord, you don't have to. Is that right?
Yeah.
Sure. See, it's all based on your faith.
Koma zibeka anthu ngati mawu anga kanakhala mwanteradi pakuti atero Ambuye. Ndipo inu nkusawakhulupirira iwo, inu mukanafa muli monse. Ndituli, apa pali pakuti atero Ambuye. Ndipo ambira iwo amamulandira iye ndipo amafa. Ambira iwo amapita ku Gehena pamene pakuti atero Ambuye, inu simumayenera kutero. Ndikulondola uko, zedi mukuona, ndi zomwe Izo zonse zimakhazikika pa chikhulupiriro chanu.
Brother Collins, I don't think he's in tonight, but listening at him this morning, he gave the most gallant talk on that. See?
Amen.
See? He did. He said, now the same faith you have up here, you're going to have out there. Because it's your individual faith, not in your denomination, but in Christ, you've got to have that faith. That's just exactly right.
Amen.
Absolutely.
Mbale kolinzi, ine sinduganiza kuti yali muno usikuno, koma apo mumvesela iye mawuno, iye anapeleka kuyangula kwa mphamvu kwambiri pa izo. Mugona, mugona. Iye anatero, iye anati sopano chikhulupiriro chomwecho chimene inu muli nacho kunochi. Inu muyenera kuti muzikakhala nacho kunja uko. Chifukwa ndi chikhulupiriro chanu chanu, osati muchipembezo chanu, koma mwa Khristu. Inu muyenera kumakakhala nacho chikhulupiriro chimenecho. Ndizo basi ndende kulondola mwantheradi.
And divine healing is based up on your faith.
Amen.
But according to God's word, thus saith the Lord, that every person was healed when Jesus died at Calvary.
Amen.
He was wounded for our transgressions. With his stripes we were healed. Yeah. Is that right? We were. The Bible said you were healed.
Ndipo madziso auzimu amakhazikika pa chikhulupiriro chanu. Koma molingana ndi mawu a Mulungu, pakuti atero Ambuye kuti munthu aliyense anachizidwa pamene Yesu anafa pa Calvary. Iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu ndi mikwingwirima yake ife tinachirisidwa. Mkulondola uko ife tina. Bible linati inu munachirisidwa.
So don't find fault with me. I'm just the preacher of the word. You go tell God that he told something wrong. And God will tell you where your weakness is then. See? So it's your faith. Jesus said, if thou canst believe. If thou canst believe.
Chodelo musamapeze chola kuikandine. Inenda ngokala mlaliki wa mau. Inu mupite mukamuze Mulungu kuti iye. Anatiuza china chake chola kuika. Ndipo Mulungu akakuzani inu pomwe pali kufoka kwanu ndiye. Mugona, chotero ndi chikhulupiriro chanu. Yesu anati, ngati inu mungati mukhulupirire. Ngati inu mungati mukhulupirire.
Now, when you hear the Holy Spirit has confirmed your faith and solid it down and said, thus saith the Lord.
Amen.
Tomorrow at this certain time you'll have a certain thing. Certain thing will take place, and it'll be over here a certain way, and you'll meet a certain thing here. That'll be a sign to you. Now you watch that. That's a finished work right here now.
So, Banu, pamene inu mumva mzimu woyera kuti watsimikizira chikhulupiriro chanu, ndipo wachilimbikitsira icho pansi, ndi kuti pakuti atero Ambuye, mawa pa nthawi ino, iwe udzakhala ndi chinthu china chake chidzachitika, icho chidzakhala chakuno mwa njira ina yake. Ndipo inu mudzakomana ndi chinthu china chake kuno. Icho chidzakhala chizindikiro kwa inu. Tsopano inu, muchiyang'anire icho. Iyo ndi ntchito yotsirizidwa apa pomwe tsopano.
But when it's come to saying divine healing, I have to put divine healing on the same basis of that manner as salvation. Each one of you, no matter what you've done, you've been saved since Jesus died, because he died to take away the sins of the world.
Koma pamene izo zibwera ponena za machiriso auzimu, ine ndimayenera kuti ndizika machiriso auzimu pa maziko omwewo. Achikhalidwe chimenecho monga chipulumuso. Wina aliyense wa inu zilibe kanthu zomwe inu munachita. Inu munapulumusidwa kale kuchokera pamene Yesu anafa. Chifukwa iye anafa kuti adzachose machimo a dziko.
But it'll never do you any good till you personally accept it and experience it.
Amen.
But as far as your sins are already forgiven.
Amen.
That's right. Behold the Lamb of God that taketh away the sins of the world. See? There you are. Now, remember that.
Koma izo sizidza kuchitira ninu bwino uliwonse mpaka inu mwanokha mutachilandira icho. Ndipo icho nkukuchitikirani. Koma kunena za machimo anu, iwo anakhululukidwa kale. Ndiko kulondola iye. Taonani mwana wangosa wa Mulungu amene achosa machimo a dziko. Mukuona ndinu apo. Tsopano Muzikumbukira zimenezo.
Now I know that in teaching in the scriptures, we're a mixed congregation, and many times in this book of Hebrews, which is a rather deep book, I'm going to have to leave it for a while now. I'm going to try tonight to finish up the last part of that seventh chapter.
Tsopano ine ndikudziwa kuti mukupunzisa mumalemba ndife gulu losakanizikana. Ndipo nthawi zambiri mubuku ili la Hebrew lomwe lili maka buku lakuya, ine ndiyenera kuti ndilisiye ilo kwa kanthawi tsopano. Ine ndiyesera usiku uno kuti ndisilize gawo lotsiriza la mutu wa 7 uwo.
Now there's many questions in your mind, no doubt. Many of you have questions, and I'd have too. Now the next time, the Lord willing, when I come in, I'm going to Michigan now, and then from Michigan I'm going to Colorado, and from Colorado to the West Coast.
Ndipo tsopano pali mafunso ambiri mu malingaliro mwanu mopanda kukayika. Ambira inu muli ndi mafunso. Ndipo ine ndikanakhala nawo nanenso. Tsopano nthawi yotsatira Ambuye akalola, pamene ine ndidzabwere muno, ine ndikupita ku Michigan tsopano. Ndiyeno kuchokera ku Michigan, ine ndidzapita ku Colorado. Ndipo kuchokera ku Colorado kupita ku chigwa cha kumadzulo.
Now when we get in, the Lord willing, now I don't know if I don't be in Chicago Sunday, I may be back here for the coming Sunday night.
Tsopano pamene ife tidzabwera muno Ambuye akalola, tsopano ine sindikudziwa. Ngati ine sindikakhala ndili ku Chicago la Mulungu, ine mwina ndingadzakhale nditabwerera kuno kwa usiku wa la Mulungu likubwerali.
Now we're holding our pastor out of the pulpit here for about 6 weeks, all through this book here, see?
Amen.
Now, I don't like to do that. Brother Neville is a lovely, sweet, kind brother. And I'm sure that this church loves Brother Neville.
Tsopano ife tikuagwira busathu kunja kwa guwali kwa pafupi masabata asanu ndi limodzi monse kudusa izi buku ili pano mukuona. Tsopano ife ine sindimakonda kuchita zimenezo. Mbale Neville ndi wokondedwa wokoma mbale wachifundo, ndipo ine ndikutsimikiza kuti mpingo uno umamukonda mbale Neville.
By the way, while I'm speaking, somebody in around this country somewhere is guilty of writing some cards to move Brother Neville out of this pulpit. You're going to have to settle that with me. That's right. Yes, indeed.
Mwanjila yomwei, pamene ine ndiku yangula, wina wake kuzungulira kumudzi kuno kwina kwake, ndiwola kwa pakulemba makadi ena kuti amuchose mbale Neville pa guwa lino. Inu muyenera kuti muzikhazikise zimenezo ndine.
Now I want you to say something about the deacon board. The deacon board has not one thing to do with that pastor. No, sir. The congregation full has all the authority.
Tsopano ine ndikufuna inu anati diki china chake chokhuza gulu la madikoni. Gulu la madikoni lilibe chinthu chimodzi chochita ndi mbusa ameneyo. Ayi bwana. Osongana mwathunthu ali nawo lamuliro wonse.
It isn't a deacon board just a policeman here in this church, just to keep order and so forth. But when it comes to rules, the whole church has to say so. This church is built upon the sovereignty of the local church.
Si gulu la madikoni angokhala amuna apolisi pano mu mpingo uno kuti azingosungisa bata ndi zina zotero. Koma pamene zibwera pa malamulo, mpingo wonse umayenera kuti unene chomwecho. Mpingo uno unamangidwa pa kuchita kwa wokha kwa mpingo uliwonse.
Therefore, I have nothing to say in moving this pastor or putting one in. I own the property. It's given to the church. You all are the church. You people are the one who control. You're the church yourself.
Chotero ine ndilibe kanthu koti ndinganene zakumuchosa mbusa uyu kapena kuyikamo wina. Ine nyumbayi ndi yanga, iyo inaperekedwa kwa mpingo. Inu nonse ndinu mpingo, inu anthu ndi omwe mumalamulira, inu ndiye mpingo inuweni.
And the church, the holy church of God, is the sovereignty of the Holy Spirit in that church. And the only thing I do is own the property, give it over to this church, give it over for a church and it's tax free.
Ndipo mpingo oyera wa Mulungu ndi wochita mwaokha mwanzimu oyera mu mpingo umenewo. Ndipo chinthu chokha chimene ine ndachita ndi kukhala mwini wa nyumbayi kuipereka iyo kwa mpingo uwu monga kuipereka iyo kuti ikhale tchalichi. Ndipo izo ndi zosaperekera msonkho.
And the church elects their own pastors. I have nothing to do with it. And the only way this pastor could ever leave would be the pastor decide himself to go, or the majority of the votes of the church would have to say, change the pastor. That's the only way.
Ndipo mpingo umasankha busake ake. Ine ndilibe kanthu kochita ndizo. Ndipo njira yokha yomwe abusawa akanatachokere konse, akanakhala ali abusa kulingalira kusankha wokha kuti achoke, kapena kuchuluka kwa mavoti a mpingo akanatanene tisinthe mbusa. Ndiyo njira yokha.
No deacon board can do it. The deacon board only keeps order and things in the church. The trustees, they have nothing to do with it, only repair the church. And they can't do it until there's the whole trustee board meets and says, we'll build this or we'll do that. Then they have to ask the treasurer if they got the money to do it. Yes, sir.
Palibe gulu la madikoni lingathe kuchita zimenezo. Gulu la madikoni limango sungi sabata ndi zinthu mu mpingo. Matrustee, iwo alibe kanthu kochita ndizo. Amango konzesa chalichi. Ndipo iwo sangathe kuchita izo mpaka patakhala gulu lonse la matrustee likakomana ndi kuti ife timanga ichi kapena ife tichita icho. Ndiye iwo amayenera kuti amufunse msungichuma ngati iwo ali nazo ndalama zochitira izo. Inde bwana.
But if there's any complaint against any member, if a member has a complaint against one another or something wrong, you're supposed to go to that brother yourself and talk to him, you and he alone.
Koma ngati pali dandaulo lililonse lotsutsa membala aliyense, ngati membala ali ndi chidandaulo pa wina ndi mzake kapena china chake chitavuta, inu mumayenera kuti mupite kwa mbale ameneyo inu mwini ndi kukayankhula naye iye, inu ndi iyeyo nokha.
Then if they won't receive it, then the next thing takes place, you take one of the deacons or somebody and go with you to that brother. Then if he won't receive you, then you come tell it to the church. Then if he won't receive the church, the Bible said, let them be as a heathen and a publican. That's right.
Ndiye ngati iwo sati azilandile izo, ndiye chinthu chotsatira chomwe chingachitike, inu mumutenge mmodzi wa madikoni kapena wina wake, ndipo apite ndinu kwa mbale ameneyo. Ndiye ngati iye sakakulandilani inu, ndiye inu mubwere mudzanene izo kwa mpingo. Ndiye ngati mpingo, ndiye ngati iye saulandila mpingowo, ndiye Bible linati, mwasiye iwo akhale ngati achikunja ndi awamba. Ndiko kulondola.
And any person that knows a guilty person and you don't go to them and talk, then you're the part of the church of God's go to answer for that sin. That's right.
Ndipo munthu aliyense yemwe akumudziwa munthu wolakwa, ndipo inu nkusapita kwa iwo ndi kukayankhula, ndiye ndinu gawo la mpingo wa Mulungu lomwe liti lidzaka yankhire kwa tchimo limenelo. Ndiko kulondola.
And if any person then has a complaint against the deacon or against the deacon or somebody in the church, it takes three people. Three people would come and say, witness of mouth of two or three witnesses, come tell the pastor if there's a grievance against the deacon.
Ndipo ngati munthu aliyense ndiye ali nacho chidandaulo motsutsa dikoni, kapena motsutsa dikoni, kapena wina wake mumpingo, izo zimatengera anthu atatu. Anthu atatu azibwera ndi kuti mboni. Pakamwa pa mboni ziwiri kapena zitatu kubwera kudzawawuza abusa kuti pali chidandaulo motsutsa dikoniyo.
Then if there's a grievance against the deacon isn't a just man, a perfect man. He must hold the office of a deacon blameless, and then found blameless.
Ndiye ngati pali chidandaulo motsutsa dikoni, dikoni si munthu wolungama, munthu wangwiro, iye ayenera kumagwira udindo wa dikoni mopanda chomunenera, ndiyeno azipezeka wopanda chomunenera.
And if that congregation finds out that that deacon's not holding that office, he gets three with him and takes it to the pastor. That deacon's asked to stay home over the night.
Ndiponga ligulu limenelo lipeza kuti tikona meneyo sakugwira udindo umenewo, iye amatenga atatu limodzi naye ndipo amazitengera izo kwa abusa. Ndikona meneyo amafunsidwa kuti akhale ku nyumba usiku umenewo.
And then the pastor from comes and brings the congregation together, gives the greetings, and if the congregation votes for the deacon to continue on, the deacon continues on. If he votes for the deacon to be dismissed, they elect a new deacon that very night. See?
Ndiyeno abusa kuchokera, amabwera ndi kuwabweretsa osonkhana wonse palimodzi, napereka chidandaulocho. Ndipo ngati osonkhana avotera kuti dikoniyo azipitirira, dikoniyo amapitirira nawo. Ngati iye avotera kuti dikoniyo achotsedwe, iwo asankhe dikoni watsopano usiku omwewo. Mukuona?
Therefore, no one person has nothing to do in this. It's the majority of the people. Yes, sir. If 20 votes for him and 21 votes against him, he goes, or vice versa. See? That is, it's the sovereignty of the local church.
Chodelo palibe mundu mmozi alindika anthu kochita mwizi. Ndikuchuluka kwa anthu. Inde bwana. Ngati 20 amuvotela iye, ndipo 21 avotela momutsutsa iye, iye amachoka. Kapena mosinthanisa. Mukuona? Izo zili ndikuchita kwa okha kwa mpingo uliwonse.
And then each one of the members has a say-so in the church. Anything goes on wrong, then they can come right around, and the only thing they have to do is to be before God, that they are absolutely see that nothing hinders the moving of the church.
Ndipo ndiye aliyense wa mamembala amakhala nacho chonena mu mpingo. Chilichonse chikachitika molakwika, ndiye iwo akhoza kubwerapo pomwe. Ndipo chinthu chokha chomwe iwo ayenera kumachita ndi kumakhala pamaso pa Mulungu, kuti iwo mwanteradi akuona kuti palibe kanthu kakutchinga kayendetsedwe ka mpingo.
But the full and complete authority of the church is the pastor. Read that in the Bible. See if that's not Bible order. That's exactly right. There's no one above the elder.
Koma ulamulilo watundu ndi wambumbu wampingo ndi mbusa. Kawerengeni zimenezo mu Bible. Mukaone ngati ilo si dongosolo la Bible. Ndizo ndende kulondola. Palibe wina ali pamwamba pa mkulu.
I have nothing to do with what Brother Neville does here. That's up to you and Brother Neville. If Brother Neville wanted to preach Jehovah Witness doctrine, that's up to him and you.
Ine ndilibe kanthu kochita ndi zomwe mbale Neville amachita pano. Izo zili kwa inu ndi mbale Neville. Ngati mbale Neville angafune kuti azilalikira chiphunziso cha mboni za Yehova, izo zili kwa iye ndinu. Mukuona?
If he wanted to preach anything he wanted to, that's between you and him. That's all. If the congregation votes for him in there to preach that, that's all right. That's up to him.
Ngati iye akufuna kuti azilalikira chilichonse chimene iye akuchifuna, izo zili pakati pa inu ndi iye. Ndizo zonse. Ngati osonkhana amuvotera iye mmenemo kuti azilalikira zimenezo, izo zili bwinobwino. Izo zili kwa iye.
The only thing that I do, just as owning the property, and if something another comes by that it's a, like moving the pastor and they want to take a vote on that, you couldn't ask the deacon to do that, you'd come ask me.
Chinthu chokha chimene ine ndikuchita ndi kungokhala mwini wa malowa. Ndipo ngati chinthu china chinzake chibwerapo, zomwe zili monga kumuchosa mbusa, ndipo iwo akufuna kuti atenge voti pa zimenezo, inu simungamufunse dikoni kuti achite zimenezo. Inu mukanabwera kudzandifunsa ine.
I'd come down and say, if you want to move the pastor, tell me why. Has he done anything? Yes, we caught him drunk, or we caught him doing this, or doing something wasn't right. Have you got 3 witnesses of it? Yes, we have.
Ine ndikanabwera nkuti, ngati inu mukufuna kuti mumuchose mbusa, ndiuzeni ine chifukwa chake. Kodi iye wachita chilichonse? Inde, ife tinamugwira iye ataledzera. Kapena ife tinamugwira iye akuchita izi, kapena amachita china chake chomwe sina lichoyenera. Kodi inu mulinazo mboni zitatu pa izo? Inde, ife tilinazo.
Then witness must first be tried. Don't receive an accusation against the elder, lest it be by 2 or 3 witnesses, and let them first be proved against an elder. Then you have to swear to it that you saw it and prove it that you saw it.
Mboni zimenezo ziyenera kuti poyamba ziziyesedwa. Musati muzilandira chonenera motsusa mkulu kupatula zili mwamboni ziwiri kapena zitatu. Ndipo muzilola izo poyamba zizisimikiziridwa motsusa mkuluyo. Ndiye inu muyenera kuti muzilumbirira kwa izo kuti inu munaziona izo ndi kutsimikizira izo kuti inu munaziona izo.
And then if you did, then that sin's rebuked openly that it's wrong. Then say, congregation, do you want to change your pastor? And if the congregation votes, forgive him and let him go on yet, that's the way it has to stand. See?
Ndiyeno ngati inu munatero, ndiyeno chimo limenelo, lizizuzulidwa poyera kuti ndichola kwika. Ndiye mkuti osonkhana kodi inu mukufuna kuti musinde mbusa wanu. Ndipo ngati osonkhana avotera mukhululukireni iye ndipo musiyeni iye azipitira panobe ndi momwe izo ziyenera kuyimira mukuona.
That isn't that fair? Ain't that the way to run a church? That's what the Bible said. We have no bishops and overseers and boards and so forth moves this and in and got a lot of authority. There's nobody got authority here but the Holy Ghost. That's right. He does the moving, and we take him as the majority of the people, the way the people go.
Izo, kodi izo si zachilungamo mokwanira momwe mungamayendesere mpingo, ndizo zomwe Bible linanena. Ife tilibe mabishop ndi oyanganira ndi magulu ndi zina zotero zomuchosa uyu ndi kukhala nawo ulamuliro wochuluka. Palibe wina yemwe ali ndi ulamuliro pano koma Mzimu Woyera ndiko kulondola. Iye amachitisa kuchotsako. Ndipo ife timamutenga iye ngati kuchuluka kwa anthu. Njira yomwe anthu apita.
And then if one side wants to do this and the other side wants to do that and the side wins the losing side, what do they do about it? Join right in with the rest of them and say, we were wrong, man. We'll go right on because the Holy Ghost has made that choice. See? That's exactly right.
Ndiyeno ngati mbali imozi kufuna kuti achite ichi. Ndipo mbali inayo akufuna kuti achite icho. Ndipo mbali iyo nkupambana. Mbali iyo lephera kodi iwo achita nazo chiyanizo. Alumikizane limozi nawo ena onseyo ndikuti ife tinali kulakwisa ndiye. Ife tizipitirira nazobe chifukwa Mzimu Woyera wapanga kusankha kumeneko. Mukuona ndizo ndende kulondola.
Like Democrats and Republicans, as long as we stand as a democracy, as Americans, if the Democrats is in, the Republicans should push right on with them. Republicans in, the Democrat push on. See, that's just exactly what makes us a nation.
Monga ma Democrati ndi ma Republican, utali wonse omwe ifeti kuima ngati democracy, monga achimereka, ngati ma Democrati akulamulira, ma Republicani azikankhira apo pomwe limozi nawo. Ma Republicani akamalamulira, ma Democrati azikankha mopitirira. Mukuona ndizo ndende basi zomwe zimatipanga ife kukhala fuko.
Whenever we break that, we break our democracy. That's right. Democrats say, I ain't going to do nothing. Republicans are in. Then we fall. I'm a Kentuckian. Together we stand and divided we fall.
Pamene ife tiswa izo, ife timaswa democracy yatu. Ndiko kulondola. Ma Democrati akati, ine sindimachita kanthu ma Republican ndi walimo ndiye ife tigwa ndine wachikintake limozi ife timayima ndipo tikagawanikana ife timagwa.
Now if there's anything wrong in the church that you ever know of, some individual or some person or anything, you are duty bound and will answer before God if you don't clear that thing out, you the church.
Tsopano ngati pali chilichonse cholakwika mu mpingo chomwe inu mukuchidziwa konse, wina wake payekha kapena munthu wina kapena chilichonse, inu muli okakamizikira pa ntchitoyo ndipo mudzakayankha pamaso pa Mulungu ngati inu simuchikonza chinthu chimenecho chithe inu mpingo.
I remember, it's not on my shoulders, it's on yours. And anything wrong in the church, God will make you answer for it. Right, that's why he runs his church.
Tsopano kumbukirani, izo sizili pa mapewa anga, izo zili pa anu. Ndipo chilichonse cholakwika mu mpingo, Mulungu adzakupangani inu kuyankhira pa icho. Ndiko kulondola. Umo ndi momwe iye amayendesera mpingo wake.
That's the way it is in the Bible, that's the order of the Bible. That's the sovereignty of the local church, the pastor is the head. That's right. Amen.
Umo ndi momwe izo zilili mu Baibulo. Ndilo dongosolo la Baibulo. Ndiko kuchita mwaokha kwa mpingo uliwonse. Mbusa ndiye mutu ndiko kulondola. Amen.
Now, coming to this blessed old message here. I want you to know that. This is tape recorded, remember, this message. And the tape recordings of the church, the orders and rules of the church. It's on tape recording. That's according to the Bible.
Tsopano kubwela kutenga odala wakale ukuno. Inu tsopano ine ndikufuna inu kuti mudziwe izo. Izi zikujambulidwa pa tepi. Kumbukirani utenga u. Ndipo zo jambulidwa pa tepi za mpingo. Dongo solo ndi malangizo a mpingo. Zilipa zo jambulidwa pa tepi. Izo ndi molingana ndi Baibulo.
We don't run it to nobody in ahead. No, we're all the same. But we got a leader. That is the pastor, as long as he's led by the Holy Ghost. True. All right.
Ife stimaende saizo. Palibe wina yemwe alipa sogolo ai. Tonse ndife tonse ofanana. Koma ife tilinae msogoleri. Uyo ndiye mbusa. Utali wonse pamene iya kusogozedwa ndi Mzimu Woyera. Zona chabwino.
Now, in here there's going to be a lot of questions. So the next time that they give out, Brother Neville puts on the radio that I'm to be here, you write out your question. So you and I can fuss it together. All right.
Tsopano muno, pakhala pali mafunso ambiri. Chotero nthawi yotsatira yomwe iwo adadzayipereke, ndipo mbale Neville adzazika pa wairesi kuti ine ndidzakhala ndili kuno. Inu mudzalembe apo funso lanu. Chotero kuti inu ndi ine tikoza kukangana pa izo limodzi. Mutero inu, chabwino.
I know I've taught on the perseverance of the saints. I've taught on the supreme deity of Jesus. I've taught on the security of the believer, and foreordination, predestination, and many of those things.
Ine ndikuziwa, ine ndapunzisa pa kupirira kwa oyera, ine ndapunzisa pa umulungu wapamwamba wa Yesu, ine ndapunzisa pa chitetezelo cha wokhulupirira ndi kuzozedweratu, kukonzedweratu ndi zambiri za zinthu zimenezo.
Which I know in my congregation is many legalists, which is perfectly all right, absolutely. But now the things, I'm a legalist too, and I'm a Calvinist. I just believe the Bible, that's all.
Zomwe ine ndikudziwa mwaosongana anga muli ambiri amwalamulo. Zomwe zili bwino mwangwiro mwanteladi. Koma tsopano zinthu ine ndine wamwalamulo nanenso. Ndipo ine ndine Watch Calvin. Ine ndimangolikhulupirira Baibulo ndizo zonse.
Now, if some of those questions, and I've taught on evidences, sensations, and so forth, and all those things you might have disagreed with, so one of these nights, maybe, let's make it, are you in a big hurry to get back up in here?
No.
Let's make it Wednesday night, this coming Wednesday night, then I think I can have that then.
So panonga liena ama funso ameneo, ndipo ine ndapunzisa pa maumboni, zomvere la ndi zina zotero. Ndi zindu zina zonse izozomwe inu, mukoza usagwirizana nazo. Chotero limozila mausiku awa, mwina mwake tieni tilipange ilo. Kodi inu muli changu chachikulu kuti mubwelele nsopano. Tieni tilipange ilo lachitatu usiku. Lachitatu likudzali usiku. Ndiye ine ndikuganiza ine ndikoza kudzakhala nazo izo ndiye.
Bring your question in Wednesday night laid up here on the platform. The question about the Bible. All right. Of what I've been teaching on now. And Wednesday night.
Kabwele seni funso lanu lachitatu usiku, zalike ni ilo pano pansanja, ndipo funso lokuza Baibulo. Chabwino, lazo mwine, ndakala ndikuzipunzisa sopano, ndipo lachitatu usiku.
And then, by the following Sunday, then I think I've got to be in Chicago anyhow, and I'm going from there into Michigan. The Lord willing, I'll be here Wednesday night to try to answer the question the best that I can. And now, the Lord be merciful.
Ndiyeno pofika la Mulungu lotsatira ndiye ine ndikuganiza ine ndiyenera kuti ndidzakakhale ndili mu Chicago muli monse. Ndipo ine ndizidzapita kuchokera kumeneko ku Michigan, Ambuye akalola. Ine ndidzakhala ndili kuno lachitatu usiku kuti ndidzayesere kuyankha funso mopambana momwe ine ndingathere. ndiposo pana Ambuye akhala chifundo kwambiri.
Now let's bow our heads just a moment. Now, blessed Lord, this is your great economy. It's your church. It's you, Lord, that's a moving. And we want to move as the Spirit of God moves us.
Sobano tieni tiwelamitse mutu watu mpindi yokha. Sobano Ambuye wodala, ichi ndi chuma chanu chachikulu. Iwo ndi mpingo wanu, ndi inuyo Ambuye yemwe mukusuntha. Ndipo ife tikufuna kuti tizisuntha pamene mzimu wa Mulungu ukutisuntha ife.
And we pray now that you'll bless us, and as we rehearse this message and get down into these deep things, we pray that the Holy Spirit will reveal them to us just as we have need, for we ask it in His name. Amen.
Ndipo ife tikupemphera sopano kuti inu mutidalise ife. Ndipo pamene ife tikubwereza uthenga uwu ndikufika mu zinthu zakuya izi, ife tikupemphera kuti mzimu woyera ululire izo kwa ife momwe ife tiriri ndi chosowa. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina lake. Amen.
Now, this book of the Hebrews I value as one of the great books. A little later on, it may be that I've got a going overseas, which that, if God permits, we'll be doing pretty soon. I've got to go to Africa according to a vision. I think I'll never prosper much in my meetings until I go to Africa and fulfill that vision.
Tsopano o ine, buku ili la Hebri, ine ndi maliwerengera ngati limodzi la mabuku akulu. Kenako popitirira pang'ono, izo zikhoza kukhala kuti ine ndiri, ndikupita kusidya kwa nyanja. Chimene icho ngati Mulungu aloleza, ine ndikhala ndikuchita posakhalitsa ndithu. Ine ndiyenera kuti ndipite ku Africa molingana ndi masomphenya. Ine ndikuganiza ine sindidzachita bwino mochuluka mu misonkhano yanga mpaka ine nditapita ku Africa ndi kukakwanilisa masomphenya amenewo.
Now, then that'll probably be sometime this coming spring, but between that time, I'd like to take one more book out of the book of Hebrews. That is the 11th chapter of Hebrews. And stay about a week in that 11th chapter and take each one of those characteristics or characters and bring out their characteristic.
Tsopano ndiye, iyo izakhala mwina mwake nthawi ina yophukira ikudzayi. Koma pakati pa nthawi imeneyo, ine ndikanakonda kuti ndidzatenge buku limodzi lina kuchokera mu buku la Ahebri. Ilo ndi mutu wa 11 wa Ahebri. Ndikudzakhala pafupi sabata mumutu wa 11 uwo. Ndikudzatenga limozi lililonse la makhalidwe amenewo kapena chikhalidwe ndikutulusamo makhalidwe awo.
See, by faith Noah, then take the life of Noah. By faith Abraham, then take the life of Abraham. By faith Abel, then take the life of Abel. See, and bring that down. Would you like that? Oh, that would be, we're taking the whole Bible then.
Mugona mwachikhulupiriro Noah ndiye mkutenga moyo wa Noah. Mwachikhulupiriro Abraham ndiye mkutenga moyo wa Abraham. Mwachikhulupiriro Abele ndiye mkutenga moyo wa Abele. Mugona ndi kuzibweresa izo musi. Kodinu mungazakonde izo. O izo zingazakale. Ife tizatenga Bible lonse hapo ndiye.
And then we'll try that maybe either in say a week or 10 days of meetings, just one meeting right after the other. In a revival, like sometime around through Christmas holidays or something like that, the Lord willing.
Ndiyeno ife tidzayesera izo mwina mwake muli monse, titi sabata kapena masiku kumi a misonkhano. Msonkhano umodzi basi pambuyo pa unzake, mu chitsitsimuso monga nthawi ina kudusa cha muchuti cha Christmas kapena china chake chonga izo ambuya kalola.
Now, in the 7th chapter of the book of Hebrews, we met this great character. Who could tell me what his name was? Melchizedek.
Tsopano, mumuti wa 7 wa buku la Ahebri, ife tinakomana nalo khalidwe lalikulu ili. Ndani angandiuze ne lomwe lina lidzina lake. Melchizedek.
Now, who was this Melchizedek? He was the priest of the Most High God. He was the king of Salem, which was the king of Jerusalem.
Tsopano, kodi analindani Melchizedek uyu? Yana li wansembe wa mulungu wa mwamba mwamba. Yana li mfumu ya Salemu, chomwe yana li mfumu ya Yerusalemu.
He didn't have any father, or he did not have any mother. He had no time he was ever born, or he'll never have a time that he'll die. Now we find out that that has to be eternal.
Iye analibe abambu aliwonse, kapena iye analibe amake aliwonse. Iye analibe ndawi yomwe iye anabadwa konse, kapena iye sazakala konse ndi ndawi yomwe iye ati azafe. So pano ife tikupeza kuti uyo, ayenera kukhala ali wamuyaya.
We found out that the word forever means a space of time. Do you still remember that?
Yeah.
A space of time is forever and forever. And forever is witnessed many times in the Bible as a space of time.
Ife tinapeza kuti mau oti kwa ndawi zonse amatandauza dangala ndawi. Kodi inu mukukumbukirabe izo dangala ndawi. Ndilo kwa ndawi zonse, ndi kwa ndawi zonse. Ndipo kwa ndawi zonse, ali kuchitiridwa umboni, ndawi zambiri mu Bible ngati danga la ndawi.
But eternity, and there's only one type of eternal life we found. Is that right? God has that eternal life alone. Is that right? Only one type of eternal life.
Koma umuyaya. Ndipo pali mtundu umodzi wokha wa moyo wa muyaya. Ife tinapeza izo. Ndikulondola uko, Mulungu ali nawo moyo wa muyaya umenewo yekha. Ndikulondola uko, mtundu umodzi wokha wa moyo wa muyaya.
There is no such a word as eternal punishment. Because if you're to be punished for eternity, you've got to have eternal life to be punished eternally. You'd have to have eternal, and if you got eternal life, you can't be punished. See?
Palibe mawotero monga chilango cha muyaya. Chifuangati iwe uli woti udzakalangidwe kwa umuyaya, iwe uyenela kukhala uli nawo moyo wa muyaya. Kuti udzakalangidwe mwa muyaya. Iwe udzasowa kudzakhala nawo wa muyaya. Ndipo ngati iwe uli nawo moyo wa muyaya, iwe sungati ukhale ukulangidwa. Mugona.
If you got eternal, he that heareth my words and believeth on him that sent me hath everlasting life. Is that right? Eternal life. Because you believe.
Ngati iwe uli nawo wa muyaya, iye amene amva mauwanga na kulupirira pa iye, yemwe anandituma ine, ali nawo moyo wosatha. Ndikulondola uko, moyo wa muyaya. Chifukwa inu mukukhulupirira.
Well, if you've got eternal life, you can't be punished because you got eternal life. So then, if you're going to suffer in hell forever and forever, you've got to have eternal life.
Chabu ino ngati inu muli nawo moyo wa muyaya, inu simungakhoze kulangidwa. Chifukwa inu muli nawo moyo wa muyaya. Chotero ndiye, ngati inu muti mudzakazunzidwe mu gehena kwa ndawi zonse ndi kwa ndawi zonse, inu muyenera kukhala muli nawo moyo wa muyaya.
But now, I do believe that the Bible teaches of a literal burning hell. The Bible teaches that. That the sins and wickedness will be punished forever and forever. That's not eternity now.
Koma tsopano ine ndiri kukhulupirira kuti Bible limapunzisa za gehena weniweni wowotcha. Bible limapunzisa zimenezo. Kuti machimo ndi utakati zidzalangidwa kwa ndawi zonse ndi kwa ndawi zonse. Uwo simuyaya tsopano.
That's maybe for 10 billion years. It may be for 100 billion years. But sometimes it has to have an end. For everything that had a beginning has an end. It's those things which has not a beginning, it has no end.
Izo ndi mwina mwake kwa zaka mabilioni kumi. Izo zikoza ukala kwa zaka mabilioni zana. Koma ndawi ina izo zienela kuzakala ndi matero. Pakuti chiri chonse chomwe chinali ndi chiyambi, chiri ndi mapeto. Ndi zindu izo zomwe zilibe chiyambi, izo zilibe mapeto.
You remember that lesson now? How we went back and found out that everything that had a beginning was perverted. See? A perversion off of the mean.
Inu mukukumbukira phunziro limenelo tsopano momwe ife tinapitira mbuyo ndipo tinapeza kuti chilichonse chomwe chinali ndi chiyambi chinali chopotozedwa mukuona kupotozedwa kuchokera ku chenichenicho.
And finally it winds back up to an eternity. And then all hell, all suffering, all memory of such will be vanished for eternity. Everything that began ends.
Ndipo tsiriza izo zikuthera kubwereranso ku umuyaya. Ndiyeno gehena yense kuzunzika konse ndi kukumbukira konse kwa zoterozo zidzakhala zitatha kwa muyaya. Chilichonse chomwe chimayamba chimatha.
And this Melchizedek was not Jesus, for he was God. And what made Jesus and God different, that Jesus was the tabernacle that God dwelt in.
Ndipo Melkizedeki uyu sanali Yesu chifukwa iye anali Mulungu ndipo chimene chinamupanga Yesu ndi Mulungu kusiyana nkuti Yesu anali kachisi yemwe Mulungu ankakhalamo mukuona.
Now Melchizedek, Jesus had both father and mother, and this man never had father or mother. Jesus had a beginning of life and he had an end of life. This man had no father, no mother, no beginning of days or ending of life. But it was the self-same person.
Tsopano Melkizedeki, Yesu anali nawo onse abambo ndi amake. Ndipo munthu uyu analibe konse bambo kapena amayi. Yesu anali ndi chiyambi cha moyo, ndipo iye anali ndi mathero a moyo. Munthu uyu analibe abambo, analibe amake, analibe chiyambi cha masiku kapena mathero a moyo. Koma iye anali munthu yemwe yemweyo.
It was Melchizedek and Jesus was one. But Jesus was the earthly body born and fashioned after sin. God's own body, his own son, born and fashioned after sin to take the sting out of death, to pay the ransom, and to receive sons and daughters unto himself. You get it? That's the reason that he had a beginning. He had an ending.
Iye anali Melkizedeki ndi Yesu anali mmodzi. Koma Yesu anali thupi la padziko lapansi. Lobadwa ndi kupangidwa motsatira tchimo. Thupi lake lomwe la Mulungu. Mwana wake yemwe. Wobadwa ndi kupangidwa motsatira tchimo. Kuti adzatenge mbola kuichotsa mu imfa kuti alipire dipo ndikuti awalandire ana amuna ndi akazi kwa iye mwini. Inu mukuzimvesa izo? Ndicho chifukwa choti iye anali ndi chiyambi, iye anali ndi mathero.
But this perfect body in commemoration as the earnest of our resurrection, God would not suffer that holy body to see corruption because he created it himself and brought it forth and resurrected it and set it at his right hand.
Koma thupi langwilo ili mu kukumbukiramo monga chikole cha chukitsiro chathu, Mulungu sakadalola thupi loyela ilo kuti lione chivundi. Chifukwa iye analilenga ilo mwini wake, ndipo analibala ilo, ndipo analiukisa ilo, ndipo analikhazika ilo pa dzanja lake la manja.
And today, the Holy Spirit that raised that body up is here in the church. Blessed be the name of the Lord. And showing forth the same miracles and power.
Ndipo lero nzimu oyera umene unaliukitsa thupi limenelo uli muno mu mpingo. Lodala likale dzina la Ambuye. Ndipo likusonyeza zozizwitsa zomwezo ndi mphamvu.
And someday, this Holy Spirit that's in the church will scream and will lift up.
Amen.
And will receive itself into this body form that's sitting at the right hand of the majesty of God to make intercessions for we sinners.
Ndipo tsiku lina, nzimu oyera uwu umene uli mumpingo udzafuula ndi kukwela mwamba ndipo udzadzilandira wokha mumaonekedwe athupiri lomwe lili kudzanja lamanja la ufumu wa Mulungu kuti azipanga chitetezero kwa ife ochimwa.
And by there we're perfectly kept from sin. Not that we don't sin, but kept from sin in the presence of God, because there's a bloody sacrifice standing between me and God, between you and God.
Ndipo mwa ilo ife tikutetezedwa mwangwiro kwa chimo. Sikuti ife sitimachimwa, koma timatetezedwa kwa chimo. Mukukhalapo kwa Mulungu, chifukwa pali nsembe ya magazi kuima pakati pa ine ndi Mulungu. Pakati pa inu ndi Mulungu.
That's where he said a man is born of God does not commit sin. He can't sin. For if you're born again, the very Holy Spirit that lived in that body lives in you. And it can't sin. The sacrifice is laying before him. That if you willfully do it, shows that it's impossible for you to be into that body. Amen. That's the gospel. There it is.
Ndi chifukwa iye anati, munthu yemwe wabadwa mwa Mulungu samachita chimo. Iye sangathe kuchimwa. Pakuti ngati iwe wabadwa mwatsopano, mzimu woyera womwewo umene unkakhala mthupi limenelo ukukhala mwa iwe, ndipo iwo sungathe kuchimwa. Nsembe ili pasogolo pa iye. Ndiye ngati iwe uchita izo mwadala, zikusonyeza kuti ndikosatheka kuti iwe ukhale uli mthupi limenelo. Amen. Ndiwo uthenga. Ndi umenewo apo.
Therefore, you see, it doesn't contradict any of the scriptures. It binds the scriptures together. See, it would be impossible for those once to enlighten. That's where we'll get my questions. For just get them. That's why we won't.
Chotelo inu mukuona izo sizikutsutsana ndi aliwonse amalemba. Izo zikuwamanga malemba palimozi. Mukuona kungakhale kosatheka kwa iwo omwe anawunikiridwapo apo ndi pamene ife titi tipezere mafunso anga. Pakuti ingowatengani iwo ndi momwe ife tikufunira.
Now, notice it's impossible for those who once enlightened to fall away to renew themselves again to repent to see if they crucify the Son of God afresh and make him and bring him to an open shame. They couldn't do it.
Tsopano zindikirani, ndikosatheka kwa iwo omwe anawunikiridwapo kuti agwe kuti azikonzesokha kukulapa pakuona kuti iwo akumupachika mwana wa Mulungu kachiwiri ndi kumupangisa iye ndi kumubweresa iye kumanyaza poyera. Iwo sangakhoze kuzichita izo.
Now you go on over to Hebrews 10 where it says there, for if we sin willfully after we receive the knowledge of the truth. And what is sin? Unbelief.
Ndiye inu pitirirani mpaka kwa Hebrews 10. Pamene iwo akuti apo, pakuti ngati ife tichimwa mwadala, titalandira kale chidziwiso cha choonadi. Ndipo kodi chimo ndi chiyani? Kusakhulupirira.
If you deliberately see the Holy Spirit do the things that it did right here this morning, and see that Christ is risen from the dead, and he's living in his church and among his people, and you willfully turn it down, it's impossible for you to ever come to God. Because you blaspheme the Holy Ghost.
Ngati inu mwadala mukuona mzimu woyera uchita zinthu zomwe iwo unachita pano pomwe mmawa uja, ndikuona kuti Khristu wauka kwa akufa, ndipo iye akukhala mu mpingo wake ndi pakati pa anthu ake, ndipo inu mwadala nkuukana iwo, ndikosatheka kuti inu mudzabwere konse kwa Mulungu, chifukwa inu mwachitira mwano mzimu woyera.
Jesus said the same things when he was doing those miracles. They said, well, he's Beelzebub. He's a fortune teller. He's a devil.
Yesu ananena zinthu zomwezo pamene iye anali kuchita zozizwitsa zimenezo. Iwo ankati bwanji, iye ndi Belezebule. Iye ndi wambwebwe. Iye ndi mdierekezi.
Jesus turned around and said, I'll forgive you for that. But when the Holy Ghost comes and does it, to speak a word against it will never be forgiven in this world or the world to come. Because you call the Spirit of God that was in him an unclean spirit.
Yesu anapotoloka apo ndipo anati, ine ndikukhululukirani inu chifukwa cha izo. Koma pamene mzimu woyera udzabwera ndikudzachita izo,
kudzayankhula mawu owutsutsa iwo sizidzakhululukidwa konse mu dziko lino kapena mdziko likudzalo chifukwa inu mwautcha mzimu wa mulungu umene unali mwa iye mzimu wosayera.
Then if we sin willfully, if we sin disbelieve willfully, not after we receive the truth, been born again, we couldn't sin then. A sinner cannot commit the a Christian cannot commit the unpardonable sin. He can't do it. It's the ungodly that does that. It's the make-believer, not the believer.
Ngalife tichimwa kusakhulupirira mwadala osati titalandira kale choonadi kukhala titabadwa kachiwiri ife sitikanakhoza kuchimwapo wochimwa sangakhoze kuchita losa mkhristu sangathe kuchita tchimo losakhululukidwa iye sangathe kuchita izo ndi opanda umulungu amene amachita zimenezo ndi odzipangisa kukhulupirira osati wokhulupirira.
Those Jewish rabbis, oh, they thought they were starch and they had DDs and PhDs. They thought they had it all sewed up in a bag. But they was the worst of sinners.
Arabi achiyudaja, oh, iwanka kaniza kuti iwanali okutala. Ndipo iwanali ndima DD, ndima PhD. Iwo anka kaniza kuti iwo anali atazisokela izo mutumba. Koma iwo anali ochima oyipisitsa.
Oh, they might, you couldn't put a hand on their life. They were clean, moral, and just that way. But they were disbelievers.
Oh, iwo mwina, iwe suka na kwaza wika zanja pa iwo pa moyo wao. Iwo anali oye lama kalidwe ndi olungama, mwanjila imeneyo. Koma iwo anali osa kulupirira.
And you take the word sin and find out what it means. The word sin means unbelief.
Amen.
There's only two factions. That is a believer or an unbeliever. That's a justified person or a sinner. That's all.
Ndipo inu mukatenga mawu akuti chimo ndi kufufuza chomwe iwo amatandauza. Mawu akuti chimo amatandauza kusakhulupirira. Pali magulu awiri okha, awo ndiwo wokhulupirira kapena wosakhulupirira. Ndiwo munthu wolungamitsidwa kapena wochimwa. Ndizo zonse.
If you're an unbeliever, you're a sinner. No matter how good you are, how much you go to church, or even if you're a preacher, you're still an unbeliever.
Ngati inu muli wosakhulupirira ndinu wochimwa zilibeka anthu momwe inu muliri wabwino kuchuluka kwa momwe mumapitira ku tchalichi kapena ngakhale ngati inu muli mlaliki ndinu wosakhulupirira pobe.
Those Pharisees were preachers and they were unbelievers and in hell today for it.
Amen.
Just as religious as they could be and pious, but they didn't believe him and they called him a devil and disputed his word.
Afarisi aja analalaliki. Ndipo iwo anali osakhulupirira. Ndipo ali mu hade lelo chifukwa cha izo. Achipembezo basi momwe iwo akanatha kukhala ali ndi achipembezo. Koma iwo sanali kumukhulupirira iye. Ndipo iwo ankamutcha iye ndiyelekezi. Ndipo ankatsutsa mawu ake.
Some of them said, if thou be now, come down off the cross. Perform a miracle, let us see you do it. One smote him on the head with a stick and said, prophesy and tell us who hits you. You prophet, and we'll believe you. See? Unbelievers!
Ndipo ena iwo anati, ngati iwe uli tsopano tsikapo pa mtandawo. Chita chozizwisa, tilole ife tikuone iwe uchita izo. Wina anamugogoda iye pamutu ndi ndodo, ndipo anati, nenera ndikutiuza ife, yemwe anakumenya iwe, iwe neneri. Ndipo ife tikukhulupirira iwe, mukuona, osakhulupirira.
They make believe that they were believers, but they were unbelievers, unregenerated. Separated, though they were holy and pious.
Iwo ankazipangisa ukhulupirira kuti iwo anali okhulupirira. Koma iwo anali osakhulupirira, osasinthika, olekanitsidwa ngakhale iwo anali oyera ndi achipembezo.
Yet that's the same thing stands today. Men and women can go to church and have the long face and pious as they can be and never lie stealing, try to live their religion as best they can. But unless they are a believer, they're lost.
Komabe icho ndi chinthu chomwecho chimene chikuima lero. amuna ndi akaza kugoza kumapita kumpingo ndi kukakhala ndi nkhope zazitali ndi mwachipembezo momwe iwo akanakhala aliri ndi kusamanama konse kuba ndi kumayesera kukhala moyo wachipembezo chawo mopambana momwe iwo angatere koma kupatula ngati iwo ali okhulupirira iwo atayika.
So there's no scratch of legalists in the Bible. Calvinism is grace is what God did for you, and works is what you do for God. It's absolutely separated.
Kodelo mulibe pang'ono pa azamwalamulo mu Bible. Chikavini ndi chisomo ndi chimene Mulungu anakuchitira ninu. Ndipo ntchito ndi zomwe inu mumamuchitira Mulungu. Izo zili mwanteradi zolekanitsidwa.
If you quit lying, quit smoking, quit stealing, quit committing adultery, quit all the, done everything, kept the commandments and went to church, baptized every Sunday.
Ngati inu mukanasiya kunama, mukanasiya kusuta, mukanasiya kuba, kusiya kuchita chikololo, kusiya zonse. Mutachita chilichonse, mutasunga malamulo, ndipo mumapita kumpingo, kumabatizidwa la Mulungu lililonse.
Took the communion, washed the feet of the saints, done everything, healed the sick and done all these other things. Unless you're born of the Spirit of God elected, you're lost. Not him that willeth or him that runneth, but God that showeth mercy.
Kudya mgonelo kusambisa mapaza oyela, mutachita chilichonse kuchisa odwala, ndipo mutachita zinthu zina zonse izi, kupatula ngati inu, mutabadwa mwanzimu wa Mulungu, mutasangidwa, inu mwatayika. Si iye amene afuna kapena iye amene athamanga, koma Mulungu yemwe amasonyeza chifundo.
Esau tried his best to become a Christian and couldn't do it. The Bible said he wept bitterly seeking a place to repent and couldn't find it. Before he was even born, God condemned him because he knew he was a rotten shyster in his heart. God by foreknowledge knew it.
Esau anayesela mwakukhoza kwake kuti akhale mkhrisitu ndipo sanakhoze kuchita izo. Bible linati iye analira mowawa akufunafuna malo oti alapirepo ndipo sanakhoze kuwapeza iwo. Iye asanabadwe nkomwe Mulungu anamuweruza iye chifukwa iye ankadziwa kuti iye anali tambwali wovunda mu mtima mwake. Mulungu mwakudziwiratu anazidziwa izo.
He said, I love Jacob and I hate Esau. And Esau looked like the gentleman. He stayed home taking care of his old blind daddy, fed the cattle, and everything was a good boy. And Jacob was mama's boy. A little old sissified storyteller. That's what he was. You have to admit it. The Bible brings it.
Iye anati ine ndikumukonda Yakobo ndipo ine ndikumuda Esau ndipo Esau ankaoneka ngati njonda. Iye ankakhala ku nyumba ankawasamalira abambo ake okalamba agungu ankadyesera ng'ombe ndi chilichonse anali mnyamata wabwino ndipo Yakobo anali mwana wa amayi wonena nthano wang'ono wachikazi ndi chimene iye anali. Inu muyenera kuvomereza izo. Baibulo limavomereza limabweresa izo.
Run around doing everything and mama hanging around with mama. But yet Jacob with all of his ups and downs and his sissified ways he still had respect to that birthright.
Amen.
That's the keynote.
Ankayendayenda kumachita chilichonse ndipo amayi kumakhala pafupi ndi amayi koma apobe Yakobo ali nazo zokwera ndi zosika zakezo ndi njira zake zachikazi. Iye anali nakobe kulemekeza kwa ufulu wa kubadwa uja ndiko kayimbidwe koyamba.
Esau was twice a gentleman of Jacob. If we had a judge today to be a member of our church, you'd take Esau 1,000 to 1 if you didn't know him. But God took Jacob.
Esau anali nawo pawiri unjonda wa Yakobo. Ngati ife tikanati timuweruze iye lero kuti akhale membala wa mpingo wathu, inu mukadamutenga Esau chikwi kwa mmozi ngati inu mukanati musamudziwe iye. Koma Mulungu anatenga Yakobo.
What would you do with St. Paul if you want to be a minister? A little old hook-nosed Jew with hair mouth sitting sideways going along just fussing and how he's going to tear out the church and he's going to do everything you thought he committed the unpardonable sin. But God said he's my servant.
Inu mkanachita naye chiyani Paulo oyela. Ngati iya kanafuna kuti akhale mtumiki. Myuda wang'ono wambuno yangowe. Ndikamwa yopotolozekela chambali. Akupita motsatira akungochita ukali. Ndimomwe amapitira kukauphasula mpingo. Iye amapita kukachita chilichonse. Inu mkanaganiza kuti iye anali atachimwa tchimo losakhululukidwa. Koma Mulungu anati iye ndi wantchito wanga.
God takes man and makes him different. Amen. Not man taking God and becoming different. God takes man and makes him different.
Amen.
It's not what you do, what you will, what you think, it's what God does.
Amen.
There you are. That's the story.
Mulungu amawatenga anthu ndi kuwapanga iwo mosiyana. Osati anthu kumutenga Mulungu ndi kukhala mosiyana. Mulungu amamutenga munthu ndi kumupanga iye mosiyana. Sizimene inu muchita, zomwe inu mufuna, zomwe inu muganiza, ndi zimene Mulungu achita, ndinu apo, ndipo iyo ndiyonganiyo.
Now this great Melchizedek, what a story on him here. We want to read a little bit, just kind of, we had to run through it so fast, we're going to start back here on a certain part of the scripture, and we're going to start about the 15th verse.
Tsopano Melchizedek wankuluyu, nkhani yakeyo ya iye apa, ife tikufuna kuti tiwerenge pang'ono pokha choyimira ichi, ife tinachita kuthamanga mu izo mofulumira kwambiri, ife tiyenera kuyambira mbuyomu apa pa gawo lina la lemba, ndipo ife tikuti tiyambire chapa ndime ya 15.
And it is yet more evident that there, for that after the similitude of Melchizedek, there rises another priest.
Ndipo izo zili apobe, zoneka kwambiri kuti apo, pakuti monga mwa mafananidwe a Melchizedek, apo pakuuka wansembe wina.
Now Melchizedek was a priest, was he? Here's what he was. We find out that God in the beginning was a great fountain of spirit. Is that right?
Tsopano, Melchizedek anali wansembe. Anali iye? Apa palichimene iye anali. Ife tikupeza kuti Mulungu pachiyambi anali kasupe wankulu wanzimu. Ndikulondola uko.
He had no birthplace, he had no dying place, he had no beginning of days, he had no ending of years, he was just as eternity is eternal. He never was born, he never did die.
Iye analibe malo obadwirapo, iye analibe malo oferapo, iye analibe chiyambi cha masiku, iye analibe matelo azaka, iye anangokhala wamuyaya monga umuyaya uli wamuyaya. Iye sana chite kubadwa konse, iye sana chite kufa konse.
And in there we find out that he had 7 varieties of spirit. Is that right? The Bible said in the Revelation that the 7 spirits before the throne of God. Is that right?
Yeah.
The 7 manifold 7 spirits.
Ndipo mmene mo ife tikupeza kuti iye anali nako kusiyana kusanu ndi kuwiri kwa nzimu. Ndikulondola uko, Bible linatero muchivumbuluso kuti mizimu isanu ndi iwiri ili pasogolo pa mpando wa Mulungu. Ndikulondola uko, kasanu ndi kawiri kufutukuka kasanu ndi kawiri kwa nzimu.
We find out there's 7 colors. There's 7 church ages. There, oh, it just runs. 7 is complete, and God was complete. And 7 spirits. And those spirits were perfect.
Ife tikupeza apo pali milozo isanu ndi iwiri. Apo pali mibado isanu ndi iwiri pamenepo. O izo zikungoyenda. 7 ndi kusirizisa. Ndipo Mulungu anali wambumbu. Ndipo mizimu isanu ndi iwiri, ndipo mizimu imeneyo inali yangwiro.
The first was the color of red, perfect love, redemption. And how have we had time to give those colors and show that each one of those colors represents God's purity? Amen!
Woyamba unali mtundu wofira, chikondi changwiro, chiwombolo. Ndimo mwengati ife tikanakhala nayo nthawi kuti tipeleke mitundu imeneyo ndikusonyeza kuti uliwonse wa mitundu imeneyo ukuimira ungwiro wa Mulungu. Amen.
Those colors are 7 natural colors. Those colors represent the purity of God. And those colors represent the motives of God, the attitude of God.
Mitundu imeneyo ilipo mitundu isalundiwili ya chilengedwe yapo. Mitundu imeneyo ikuimila ungwilo wa Mulungu. Ndipo mitundu imeneyo ikuimila zomu pangisa za Mulungu. Katengedwe kazindu ka Mulungu.
Those seven colors, they represented seven church ages, seven stars, seven angels. All through the scripture, seven ministers, seven messengers, seven messages, all in the seven.
Milozo isalundiwili iyo. Iyo ikuimilami bado isalundiwili ya mpingo. Nyenye zizi isalundiziwili. Angelo asalundiawili. Zonse kudusa mulemba. Atumika asalundiawili. Amitenga asalundiawili. Mautenga asalundiawili. Zonse muzi isalundiziwili.
7 days, 6 days, and the seventh is Sabbath. Perfect, complete. Oh, it's beautiful. If we just had the time to dig into it. And to bring it out, those colors.
Masikwa sanundawiri. Masikwa sanundilimozi nipo laji sanundijiwiri. Ndilola sabata. Zangwilo zambumbu. Oh, njizogo ngola. Ngadife, tikadango kala na yondawi. Yodi tikumbe muizo. Njikusitulusa izo kunja mitundu imeneyo.
Take the color red. We take the first color is red. What is red? Red is one sign of danger. Red is a sign of redemption. And you look at red through red, what color is it? White. It's correct.
Kutenga ntundu ofira. Ife chitenge ntundu oyambirira ndi ofira. Kwa di kufira ndichiani? Kufira ndichisindigiro chimozi changozi. Kufira ndichisindigiro chachiwombolo. Ndipo inu mkayangana pa chofira. Kupiole ya mchofira. Ndi ntundu wanji umene uli. Woyela.
So when the red blood was shed to cover red sin, God looking through red blood, look at red sin, it becomes white. Amen. Believer can't see him. Certainly not. The seed of God, the blessings of God remains on him. God can't see none but the blood of his own son.
Chodelo pamene magazi ofira anakesedwa kuti aphimbe tchimo lofira, Mulungu poyang'ana kupyolera mu magazi ofira, poyang'ana pa tchimo lofira, ilo limakhala loyera. Wokhulupirira sangathe kuchimwa, ndithu ayi. Mbewu ya Mulungu, madaliso a Mulungu amakhalabe pa iye. Mulungu sangathe kuona china koma magazi a mwana wake yemwe.
No matter what it is in his church, what it is, God don't see it because Jesus is making intercessions constantly. The high priest. No way for him to see him when such a sacrifice is laying there for him like that. Certainly not.
Zilibega ndujomwe izo ziri mumpingo wake, chomwe iwo uli, Mulungu sama ziona izo. Chifuka Yesu akupanga chitetezelo, Mosa lekeza, wansembe wankulu. Palibe njira yoti iye achimwire, pamene nsembe yote royo, ili hapo kwa iye, monga choncho, ndituri ai.
And now if you say, well, that gives me a good chance, then that shows you're not right.
Niko soba nongarinu muguti, chabwino izo, sikundipasa ine mwe iwabwino.
You'll appreciate that. You'll love it if you're a real Christian to a place that sin would haunt you to you couldn't do it.
Inu musi amikira izo. Inu musi zikonda izo. Ngari inu muli mkrisi duweni weni. Mpaka pa malo pa umwe chimo. Liga nati liziku zunzani inu. Mpaka inu simga nati muzili chita ilo.
For the seed of God remains in him and he cannot sin. The Bible said, once purged by the blood of Jesus, has no more desire of sin. If you have a desire, your heart's not right with God.
Pakuti mbewu ya Mulungu ikanali mwa iye. Ndipo iye sangathe kuchimwa. Bible linati, akatsukidwa kamodzi ndi magazi a Yesu, samakhala nachonso chilakolako cha tchimo. Ngati inu muli ndi chilakolako, mtima wanu suli moyenera ndi Mulungu.
Now you will do wrong, but you don't do it willfully. See? You're trapped in anything you're trapped into or do something that you don't mean to do it. It's not sin yet. You'll repent the minute you see that you're wrong. You'll turn quickly and say, I didn't see that. You say that all through life.
Tsopano inu muzilakwisa. Koma inu simumazichita izo madala. Mugona inu macheredwa nsamba. Ndipo chilichonse chimene inu macheredwelamo. kapena kuchita china chake chimene inu simumatandauza kuti muchichite, icho si chimwa apobe. Inu mulapa miniti yomwe inu muti muone kuti inu mwalakwitsa. Inu muzabotoloka mwansanga ndi kuti ine sindimatandauza. Sindi nachione icho, inu mukhala mukunena izo kudusa mu moyo wonse.
Amen. Don't want to be. That's the reason that we are so stupid and so in dark down here on earth that there's the blood atonement for us all the time to keep us covered.
Mundu samafuna kuti akhale ndi chochifukwa ife tili opusa kwambiri ndi yamundima kwambiri pansi pano mu dziko kuti pali chitetezero cha magazi kwa ife nthawi zonse chomwe chimakhala chikutiphimba ife.
Because the first mistake we make, now there's your legalist idea. Oh, you know what? That woman was sanctified, but bless God, she done wrong. I know she's backslid. That's wrong. She's not backslid. She made a mistake. If she did it willfully, then she wasn't right to begin with.
Chifukwa kulakwisa koyamba komwe ife tinakomana nako, sopano ilo ndi lingaliro lanu lamwa lamulo. Oh, inu mukudziwa chani? Mkazi uyo anali woyeresedwa, koma adalisidwe Mulungu. Iye wachita cholakwika. Ine ndikudziwa iye wabwerera mbuyo. Uko ndikulakwa. Iye sana bwerera mbuyo. Iye wapanga cholakwisa. Ngati iye anachichita icho mwadala, ndiye iye sana limolondola pakuyamba pomwe.
If she didn't mean to do it, if she walks before the holy church of God and confesses it and say, I'm wrong and you forgive me, you're duty bound to do it. If you don't do it in your heart, then you ought to go to altar yourself.
Amen.
True.
Ngati iye samatandauza kuti achite icho, ndipo iye anaenda napita patsogolo pa mpingo oyera wa Mulungu, ndikuchivomereza icho, ndikuti ine ndalakwisa ndipo inu ndikhululukireni ine. Inu muli okakamizidwa kuti muchite izo. Inu mukapanda kuchita izo mu mtima mwanu, ndiye inu muyenera kuti mupite kuguwa inu weni. Zoona.
There's a real holiness in the church. There's genuine holiness. The holiness not of you, but of Christ. I have no holiness to present to him, but I'm trusting in his, oh, his grace. And I have it in my heart. I've unmerited it. Nothing I could do to deserve it, but by grace he called me and invited me to come.
Ndi chimenecho chiyelo chenicheni mu mpingo. Apo pali chiyelo chenicheni. Chiyelo osati cha inu koma cha Khristu. Ine ndilibe chiyelo choti ndichipeleke kwa iye. Koma ine ndikudalira mu chakecho. O chisomo chake. Ndipo ine ndilinacho icho mu mtima mwanga. Ine sindina chipindule icho. Palibe chimene ine ndingati ndichite kuti ndiyenere icho. Koma mwa chisomo yana ndiita na ine ndipo anandiitanitsa ine kuti ndibwere.
And I looked to him and he took the desire away from me. I make thousands of mistakes each month and each year. Shouldn't I do? But when I see him wrong, I say, God, I didn't mean to do that. You know my heart. I didn't mean to do that. I was trapped into that. I didn't mean to do it. You forgive me, Lord.
Ndipo ine ndinayangana kwa iye, ndipo iye anandichosela chigumbo kutali ndi ine. Ine ndimapanga zolakwisa zikwi mu mwezi uliwonse, mu chaka chilichonse zedi. Ine ndimatero. Koma pamene ine ndiona kuti ndalakwisa, ine ndimati, Mulungu ine sindimatandauza kuti ndichite izo. Inu mukudziwa mtima wanga. Ine sindimatandauza kuti ndichite izo. Ine ndinacheledwera msampha mu izo. Ine sindimatandauza kuti ndichite izo. Inu mundikhululukire ine Ambuye.
If I done wrong to my brother, I say, brother, forgive me. I didn't mean to do that. Certainly God knows my heart. Oh, there you are. There's the blood sacrifice.
Ngati ine ndachita chomulakwira mbale wanga, ine ndimati mbale ndikhululukire ine. Ine sindimatandauza kuti ndichite izo. Ndithudi Mulungu akudziwa mtima wanga. Oh, ndinu apo. Ndi imeneyo nsembe ya magazi.
There's the power of the gospel, that holy church moving on. Not because something you done, it's something you had nothing to do with. There's the atonement.
Ndi imeneyo mphamvu ya utenga. Mpingo oyela uwo ukupita patsogolo. Osati chifukwa cha china chake chimene inu mwachita, ndi china chake chimene inu munalibe kanthu kochita nacho. Ndi chimenecho chitetezerocho.
Now this Melchizedek, when he came forth, I'm going to tell you another thing. Did you ever take a three-cornered piece of glass? You take a piece of glass that's three-cornered. and lay it so the sun can hit it, it'll produce seven perfect colors. A three-cornered piece of glass will produce a rainbow. That's exactly right. Now, if we had time, we'd go in on that.
Sobano Melchizedeki uyu pamene iye anabwerapo, ine ndikufuna kuti ndikuuzeni inu chinthu china. Kodi inu munayamba mwatengapo chiduswa cha glasi cha mbali zitatu. Inu mukatenga chiduswa cha glasi cha mbali zitatu, ndikuchika icho mwakuti dzuwa liziomba pa icho, ilo lizitulusa mitundu isanu ndi iwiri yangwiro. Chiduswa cha glasi cha mbali zitatu, chimatulusa utawaleza. Ndikokulondola ndiendende. Sobano ngati ife tikadakhala nayo nthawi, ife tikadapita mu zimenezo.
Three brings perfection. Father, Son, Holy Ghost. Justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost. There you are.
Zitatu zimabweresa ungwiro. Atate mwana mzimu woyera. Kulungamizidwa kuyeresedwa ubatizo wa mzimu woyera. Ndinu apo.
The perfection come by the three. God above man. God in the man called Jesus. God in the church. Then the perfection.
Ungwiro umabwera mwazitatu. Mulungu pamwamba pa munthu. Mulungu mwa munthu wotchedwa Yesu. Mulungu mumpingo. Ndiyeno ungwiro.
The man sinned as long as God was up here in a pillar of fire. Man sinned rather before God, as long as God was in a pillar of fire. Because he was still an unclean creature. Animal blood lay before him.
Mundu ankaji mautali wonse pamene mulungu analipa mwamba apa mulawila moto mulungu. Mundu anachimwa kani pamasopa mulungu. Utali wonse pamene mulungu anali mulawila moto. Chifukwa iye anali cholengedwa chosa ye la apabe. Magazi anyama anali pasogolo pa iye.
Then the Lamb of God came. Second definite step of God. Same God, another office. And then this God was in Christ was the same God that was in the pillar of fire. And the same God was made flesh and dwelt among us.
Kenako mwana wangosa wa mulungu anabwera. Stepa ya chiwiri yosimikizika ya mulungu. Mulungu yemweyo ndino wina. Ndiyeno mulungu uyu anali mwa Khristu. Anali mulungu yemweyo amene anali mulawila moto. Ndipo mulungu yemweyo anapangidwa thupi. Ndipo anadzakhala pakati pathu.
And then man made fun of him. He was still accountable for it. There was no bloodshed yet. That's right. Jesus said, I forgive you.
Ndiyeno anthu ankamu nyogodola iye. Iwo apobe anali akuwelengedwera abe chifukwa cha izo. Apopa analipopa nda magazi atakhetsedwa apobe. Ndiko kulondola Yesu anati, ine ndikukhululukirani inu.
But then that same one that was flesh became the pillar of fire again. I come from God, I go to God.
Amen.
Here we find Paul meeting him on the road down to Damascus, that same pillar of fire.
Komano mmozi yemwe amene anali mnofu anakhala wamulawila moto kachiwiri. Ine ndinabwera kuchokera kwa Mulungu, ine ndikupita kwa Mulungu. Apa ife tikupeza Paulo akukomana ndiye panjira wa ku Damasiko. Lawila moto lomwelo.
We find Peter meeting him in the jail, that same pillar of fire. Certainly. And we see him today among us, the same pillar of fire. But the perfection has come to the place that the middle person.
Ife tukupesa petulo akukomana naye iye mundende lawila moto lomwe lija ndithudi. Ndipo ife tukumuona iye lero pakati pathu lawila moto lomwelo koma ungwiro wafika pamalo kuri munthu wapakati.
Now if there happens to be a Jew here or somebody that understands the Old Testament, prove it. Let me show you. I haven't got the Old Testament with me right now. Is this the New Testament?
So vano ngati zitachitika kuti pali myuda pano, kapena wina wake yemwe amamvesa chipangano chakale kutsimikizira izo. Ndiloleni ine ndikusonyezeni inu, ine ndilibe chipangano chakale limodzi nane pakali pano, ichi ndi chipangano chatsopano.
But in the offering of the showbread that was laying on the kosher plate, in the Jewish sacrifice at the cleansing of the tabernacles, ask any Jew, on those three pieces of bread, the middle piece was broken. That was Christ.
koma mukupereka nsembe kwa mkate wopanda chotupisa womwe unkakhala pa mbale yopatulika mu nsembe ya Chiyuda pakuyeresa kwa makachisi. Mufunseni Myuda aliyense. Pa ziduswa zitatu za mkate izo, chiduswa cha pakati chinali chonyemedwa. Ameneyo anali Khristu.
The middle piece was broken. Christ the in between. Show that there had to be a breaking somewhere for redemption.
Amen.
That piece was considered redemption on the kosher bread.
Chiduswa cha pakati chinali chonyemedwa. Khristu wapakatipo zinkasonyeza kuti pankayenera kudzakhala kunyema pena pake kwa chiwombolo. Ndipo chiduswa chimenecho chinkawerengedwa ngati chiwombolo pankate wopatulika.
Here it is, and tonight when we take the communion, we break the kosher bread.
Amen.
For it's the body of Christ, and he was broken at Calvary to be a propitiation for our sins, that through his righteousness we might become his righteousness, because he became our sin, that we might become his righteousness. Brother, that's purely grace.
Amen.
Absolutely, there's no way, any other way you could justify it.
Ndipo apa iye ali, ndipo usiku uno pamene ife tizidya mgonero, ife timanyema mkate wopatulika, pakuti ilo ndi thupi la Khristu. Ndipo iye ananyemedwa pa Calvary kuti akhale chitetezero cha machimo athu, kuti kupyolera mu chilungamo chake ife tikhoze kukhala chilungamo chake, chifukwa iye anakhala tchimo lathu kuti ife tikhoze kukhala chilungamo chake. Mbale, ndicho chisomo mwangwiro mwanteladi. Palibe njira, njira ina iliyonse yomwe mukanati muzilungamitsire.
Now, this Melchizedek, this great person that was met on the road, he paid, Abraham paid tithes to him. How great a man he must have been.
Tsopano, Melchizedek uyu, mundu wankulu yemwe anakumanizidwa panjira. Ye analipira, Abrahamu analipira zachikumi kwa iye. Kukula kwake kwa munthu uyu komwe iye ayenera kukhala ali.
Now notice quickly, who is made not after the law of carnal commandments. I see that legalist law.
Sopano zindikirani mwansanga, yemwe anapangidwa osati mosatidza lamulo la malamulo a chithupithupi. Sopano mukuona lamulo la malamulo ilo.
The law said, thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal. Jesus turned right back around and said, it is said of them of old times, thou shalt not kill. But I say, who's ever angry with his brother without a cause is killed already.
Lamulo linkati, iwe osati uzipa, iwe osati uzichita chigololo, iwe osati uziba. Yesu anatembenuka apo mbuyo momwe, anati, kunanenedwa ndiwo anthawi zakale, iwe osati uzipa, koma ine ndikuti, aliyense yemwe akwiya naye mbale wake popanda chifukwa waphakale.
It is said of them old times, thou shalt not commit adultery. But I say unto you, whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery already with his heart with her.
Amen.
Kunanenedwa ndiwo anthawi zakale, iwe osati uzichita chigololo, koma ine ndikuti kwa inu, aliyense yemwe ayangʼana pa mkazi mpaka kumusirira iye wachita chigololo kale mu mtima wake ndi iye.
There we are. That ought to teach women how to dress, how to do what's right. You dress wrong and cause a man to look at you the wrong way, you're guilty of committing adultery, just the same as you went through the act. Jesus said so.
Ndino apo, izo ziwenera kuwaphunzitsa akazi momwe angamavalire, momwe angamachitire zomwe zili zoyenera. Inu mumavala molakwika, ndipo mumawapangisa amuna kuti azikuyang'anani inu mwanjira yolakwika. Inu muli olakwa pakuchita chigololo, chimozimozi basi ngati kuti inu munadusa mukachitidweko. Yesu ananena chomwecho.
And you people, these saw blade tempers, it's always spouting off of the mouth at somebody. Can't put up and things like that. Be careful. You're guilty. If you speak a word against your brother, that's not right. Not just go around and tear down it. You don't have to stick a knife in a man's back to kill him. You can break his character and kill him. Kill his influence.
Ndipo inu anthu akupsha mtima kwa macheka uku, omwe nthawi zonse mumakhala mukukhavukira mkamwa pa wina wake, osatha kudzilesa ndi zinthu monga izo, khalani osamala. Ndinu olakwa ngati inu muyankhula mawu motsutsa mʼbale wanu. Izo sizoyenera, sizolungama. kupita mozungulira ndi kumaphwasula izo, inu simumasowa kumubaya kumbuyo munthu kuti mumuphe iye. Inu mukhoza kuswa khalidwe lake ndi kumupha iye, kupha chikoka chake.
Speak against your pastor here. Say something bad about him. You just might as well have shot him. Told something that wasn't right about him. Well, it'll kill his influence with the people and things like that. And you're guilty of it. What Jesus said.
Kuyangula motsu sambusa wanu pano. Kunena china chake choipa chokhuza iye. Inu mukanangokhala ngati kuti mwamuombera iye. Mwanena china chake chimene sichinali choyenera chokhuza iye. Chabwino izo zipha kukopa kwake kwa anthu ndi zinthu zonga izo. Ndipo ndinu olakwa pa izo. Somwe Yesu ananena.
Ah, listen here what Paul is trying to get to here. I love this old Bible. It straightens you out. Look. Oh, just look here.
Sobano mvesilani apa. So, zomwe Paulo anali kuyesera kuti afike pa icho apa. Ine ndi malikonda Bible lachikale ili. Ilo limakuongola iwe. Penyani, oh, tango yanganani apa.
Now as we read the four, it is evident that our Lord sprang out of Judah. Wait, I believe I have another verse here I was going to read. Oh, down here at the 16. Who is made not after the law of carnal commandments. That's legal, you see. Oh, brother, I shouldn't, I know, but I, that's not it. It's love that does it.
Tsopano pamene ife tikuwerenga yachinayi, iyo ili, pakuti ndicho dziwika kuti Ambuye wathu anachokera kwayu, dikirani, ine ndikukhulupirira ine ndili ndi ndime inapa, yomwe ine ndimati ndiwerenge, ayi, pansi apa, pa ya 16. Yemwe anapangidwa osati motsatira lamulo la chithupithupi. Izo ndi zamwa lamulo, inu mukuona, o mbale iyi, ine ndisatero, ine ndikudziwa koma iyi, sindizo ayi, ndi chikondi chimene chimachita izo.
How we went through it, I said about my wife, oh well, I like to have two wives, I like to run around with this and do this and there, but if I do, my wife will divorce me, my kids will be in, my ministry will be lost.
Momwe ife tinadusira mwizo, ine ndinati, ngati ine ndikananena kwa wanga, zankazi wanga, chabwino iyi, ine ndikanakonda kuti ndikhale ndi akazi awiri, ine ndikanakonda kuti ndiziyenda ndi uyu, kuchita ndi uyu uko, koma ngati ine nditero, mkazi wanga ndisuzula ine, ndipo ana anga akhala mu utumiki wanga utayika.
Dirty, rotten hypocrite, that's right, you don't love her right in the first place. That's exactly right. If you love her, there'll be no law about it. You love her anyhow, just stick with her. Amen. That's exactly right. And you women will do the same thing to your husband. Amen. That's right.
Iwe wauve wachinyengo wovunda ndikokulondola. Iwe suku mukonda iye molondola pa malo yamba ndikokulondola ndende. Ngati iwe ukanati usimukonda iye apo sipakana kala lamulo la izo. Iwe ukanati usimukonda iye muli mose ndipo iwe ukanama matirana naye iye ndizo ndende kulondola. Ndipo inu akazi muzita chinthu chomwecho kwa amuna anu ndikokulondola.
Sometimes women become to place their man. See some little Jezebel all painted up, you know, and you go around fall for it, maybe got a good wife. And then you call yourself a Christian. Shame on you. You need another dose of the altar. Right.
Ndawi zina akaza makala malo kapena mwamuna akaona Yezebeli wina wangona ata zilocha yense inu mukudziwa ndipo iye amapita uko kugwa chifukwa cha iye mwina mwake nkazake ali wabwino ndiyeno inu mumadzitcha nokha mkhrisitu manyazi pa inu inu mukusowa mankhwala yena apaguwa ndiko kulondola.
And some of you women look around some little old guy with his hair slicked down enough Vaseline on it to open his mouth and then you say.
Ndipo ena inu akazi mumayangana apo pa kanyamata kena kachikulire kali ndi tsitsi lake lopesedwera pansi Vaseline wokwanira ali pa ilo kuti atseguleka mwa yake ndiyeno inu.
Some little old girl here not long ago, this ain't a joke cause I don't mean to tell it as a joke, but people know that this is no place to joke.
Kansungwe nakena kachikulire kuno osati kale litali isi nthabwala chifukwa ine sindikutanthauza kuti ndinene izo ngati nthabwala. Koma anthu akudziwa kuti ano si malo anthabwala.
But a little old girl here, she was this fine boys here, Christian boys, a long time ago when I was pastoring here, we used to have young man's classes, and I'd speak to the young women on Sunday afternoon about sex and things, and the next Sunday afternoon speak to the young man and try to get those things curved out.
Koma kansungwa nakachikulire kuno iye panali anyamata abwino kuno anyamata achikrisitu nthawi ya Italy yapitayo pamene ine ndinkachita ubusa kuno ife tinkakonda kukhala ndi makalasi anyamata okha ndipo ine ndinkayankhula ndi akazi ang'onowo la Mulungu madzulo pazakugonana ndi zinthu ndiye la Mulungu lotsatira madzulo mkuyankhula kwa amuna ang'ono ndikuyesera kuti tizifikise zinthu izo poongoledwa.
Some little old girl started going to some little old shrimp downtown here, smoked cigarettes and had a flask in his pocket and he drove a little roadster car around town. I couldn't see what she's seen in that boy.
Kansungwa nakena kachikulire kanayamba kumapita ndi kachinkhanira kena kachikulire kumzinda wakale kuno ankasuta ndudu ndipo ankakhala ndi kankunda mthumba mwake ndipo iye ankayendesa galimoto yaing'ono ya roadster kuzungulira mzindawo ine sindinkakhoza kuona zomwe iye ankaona mwa nyamata ameneyo.
He wouldn't come to churches, sit out there, put her in church out here, and then he'd sit out there on the outside in his car and wait, wouldn't come in church. I said to her one day, she lived in New Albany.
Iye sanka bwela kuchalichi, iye anka kalabanja hapo, kumuika iye mchalichi muno, ndieno iye anka kalabanja huko, mu galimoto yake, ndikumamundikira, sanka kwaza kubwela mchalichi, ine ndinane na kwa iye sikulina, iye anka kala mu New Albany.
I said, I want to ask you something, girlie. What in the world do you see in that boy? I said, the first place, he hates the very religion that you have. He despises your Christ. He'd never make you a husband. He'd make you miserable all your life.
Inendi nati, inendi kufuna ndi kufunse wechina chake nsungwana. Ndichiani muziko ocho mwaiwe umaona mwanya marameneyo. Ine ndinati malo yamba iye amadana nacho chipembezo chomwe chimene iwe uli nacho. Iye amamunyoza Khristu wako. Iye sangazate konse kukupangira iwe mwamuna wako. Iye angazakupangisa iwe kukhala womvesa chisoni moyo wako wonse.
Now I said, with these fine little Christian boys here that you could go with. And your daddy and mother despises the thoughts of you going out, but you go anyhow, and you think, I'm sweet 16.
Ndipo ine ndinati chabwino, kuli anyamata abwino achikhrisitu kuno, omwe ukana makhoza kumayenda nawo. Ndipo apo bambo ako ndi amayi, amadana nawo maganizo okuti iwe uzipita kwina. Koma iwe umapita muli monse, ndipo iwe kuganiza ndine wokoma wa 16.
She started wearing makeup and running out in first things, she's in roadhouses. She's gone on to eternity now. But then she stood here.
Iye anayamba kumadzilocha ndi kumatamangira kunja ndipo chinthu choyamba iye anali ku nyumba za kumsewu iye anapita kale ku muyaya sopano koma ndiye iye anayima apa.
And you know what the excuse that girl gave me back there that she loved that boy? She said he's got such cute little feet and he smells so good. Could you imagine that? Perfuming himself up, that's a sissy, not a man.
Ndipo inu mukudziwa chowiringula chimene msungwana ameneyo anandipasa ine kumbuyo uko kuti iye ankamukonda mnyamata ameneyo iye anati iye ali ndi mapazi ang'ono okongola chotero ndipo iye amanunkhira bwino kwambiri kodi inu mungakhoze kulingalira zimenezo kuzitsira yekha zodzinunkhirisa amene ndi wachikazi osati mwamuna.
I said, sister, I'd rather go with a Christian boy that had feet like gravel cars and smelled like a polecat if he was absolutely a Christian. That's right. True.
Taonani ine ndinati mlongo, ine kunali bwino ndizienda ndi mnyamata wa Chikhrisitu. Yemwe ali ndi mapazi ngati zimagalimoto zotiriza nsewu ndi kumanunkha ngati kanyimbi. Ngati iye anali Khristu mwantheradi ndikokulondola. Zoona.
Yeah, it's an excuse. Such cute little feet and smells so good. A little roadhouse runner finally ruined the life of the girl. It's a shame. Disgraceful.
Yeah. Ndicho wiringula, mapazi okongola ang'ono choterowo, ndipo amanunkhira bwino kwambiri. wang'ono wothamangira ku nyumba zakunsewu potsiriza anaononga moyo wa nsikanayo ndi zamanyazi zopanda chisomo.
Marriage is honorable, but it should be entered prayerfully, reverently. Genuine love for that woman will bind you together forever.
Amen.
What you bind on earth, I'll bind in heaven.
Ukwati ndi olemekezeka, koma iwo uyenera kuti uzilowedwa mopemberera ndi molemekeza. Ndipo chikondi chenicheni kwa mkazi ameneyo chidzakumangirizani inu palimozi kwa nthawi zonse. Chimene inu muchimanga pa dziko lapansi, ine ndichimanga kumwamba.
When you walk down the street center, she may get old and gray and wrinkled, but that same love you had for her when she is this young, beautiful woman, you'll still have it.
Pamene inu mukuyenda pansi munsewuko, iye akhoza kukhala wokalamba ndi wayimvi ndi wamakwinya, koma chikondi chomwecho chimene iwe unali nacho kwa iye, pamene iye anali mkazi wang'ono wokongola, iwe udzakhala uli nachobe icho.
You may get stoop-shouldered, bald-headed, and wrinkled-faced and everything else, but she'll love you just like you did when you stand with wide shoulders and curly hair, if it's really God.
Iwe ukhoza kugwa mapewa wa mutu wa dazi ndi nkhope ya makwinya ndi china chilichonse koma iye azidza kukonda iwe basi monga iwe unkachitira pamene unkaima ndi mapewa otambalala ndi tsitsi la mzindo ngati ali mulungu kweni kweni.
For you're looking to the time when you cross the river yonder, when you spring back again to young men and women.
Amen.
To live together forever. That's God's eternal promise. He said he'd do it. Not only that, we'll get to it in a minute. He swore he'd do it.
Pakuti inu mukuyangana kunthawi pamene inu muti mudzawoloke msinje kusidyako, pamene inu muti mudzatumphukire kachiwiri kukakhala mnyamata ndi msungwana, kukakhala moyo limodzi kwa nthawi zonse. Ndilo lonjezo la muyaya la Mulungu. Iye anati iye akanati adzazichite izo. Iye sizo zokha, ife tifika kwa izo mu miniti. Iye analumbira kuti iye akanati adzachite izo.
Amen. Listen to this, as we go on, who is made after the law of carnal commandments, but after the power of endless life.
Veselani kwa izi, pamene fetiri kupitirira. Yemwe anapangidwa motsatira lamulo la malamulo achitupitupi. Koma motsatira mphamvu ya moyo opanda mapeto.
Now we're going to read fastly so we can get it. For he testifies to our priest forever at the order of Melchizedek. As long as there'll be a need of a priest, he'll be a priest.
Tsopano ife tikuti werenge mofulumira chotero kuti ife tikhoze kuzimvesa izo. Pakuti iye akuchitira umboni inu ndinu wansembe kwa nthawi zonse mwadongosolo la Melkizedeki. Utali wonse pamene pazifunikira wansembe, iye akhala ali wansembe.
For there is evident a disallowing of the commandments going before the weakness of the unprofitability thereof. For the law made nothing perfect.
Pakuti pali umboni kutesa kwa lamulo kupita patsogolo kufoka kwa chosapindulisa chakecho. Pakuti lamulo silinapange kanthu kena kukhala kangwiro.
You can't, no matter what you do, you quit drinking, quit smoking, quit telling lies, go to church and try to do this and try to do that, you're still carnal. That's his law. The law makes nothing perfect. But what makes perfect? Christ! Glory!
Inu simungate, zilibe kanthu zomwe inu muchita, inu mukasiya kumwa, mukasiya kusuta, kusiya kunena maboza, kumapita kumpingo, ndikuyesera kumachita izi, ndikuyesera kumachita izo, inu mukanali wachitupitupi. Ilo ndi lamulo chabe, lamulo silimapangisa kanthu kena kukhala kangwiro. Koma nchiyani chimapangisa kukhala changwiro, Khristu ulemerero.
I might quit lying, quit stealing, quit committing adultery, quit chewing, quit all my things, and I'm still carnal.
Amen.
God don't receive it because I have nothing to offer him in propitiation.
Ine ndikoza kusiya kunena boza, kusiya kuba, kusiya kuchita chigololo, kusiya kutafuna, kusiya zinthu zonse. Ndipo ine ndikadali wachitupitupi. Mulungu sama zilandira izo. Chifukwa ine ndilibe kanthu koti ndingamupase iye mwachitetezero.
But the minute that I lay my hands upon the blessed head of the Lord Jesus, and say, Lord, I'm no good. Will you take me as your servant? And God kisses away my sin. I stand perfect in the sight of God.
Amen.
That's right.
Koma miniti yomwe ine ndinayika manjanga pa mutu wodala wa Ambuye Yesu ndikuti Ambuye sindine wabwino kodi inu munganditenge ine ngati wantchito wanu ndipo Mulungu amamsonsona anawachosapo machimo anga ine ndimayima wangwiro pamaso pa Mulungu ndikokulondola.
Why? I'm not standing on my own merit. I'm standing on His. Amen. And He's perfected us through His suffering and His blood. I see it's time to close, but I want to finish reading this if I can quickly.
Branch, ine sindikuima pa kuyenela kwanga kwanga. Ine ndikuima pa kwake. Ndipo iye anatipanga ife kukhala angwiro kupyolera mukuzunzika kwake ndi magazi yake. Ine ndikuona kuti ndi nthawi yoti titseke koma ine ndikufuna kuti nditsirize kuwerenga izi ngati ine ndingathe mwansanga.
Going before for the weaknesses and unprofitability thereof. For the law made nothing perfect, but the bringing in of a better hope did. What's a better hope, Christ? By the which we draw nigh unto God.
Kupita patsogolo pakuti chifoko ndi chosapindulitsa pamenepo. Pakutitu lamulo silinapange kanthu kena kukhala kangwiro. Koma kubweretsa umo kwa chiyembekezo chabwinoko kunatero. Kodi chiyembekezo chabwinoko ndi chiyani? Khristu. Chimene ti yandikira nacho kwa Mulungu.
Why? Through all of our goodness and all of our goodness and all of our goodness, we're still carnal. But once in the presence of God, recognizing that we can never stand there only through the merits of Jesus Christ, then we draw nigh unto God through the merits of His Son.
Branch, kupyolera mu ubwino wathu onse ndi ubwino wathu onse ndi ubwino wathu onse, ife tikadali achithupithupibe. Koma tikangokhala kamodzi mukukhalapo kwa Mulungu, kuzindikira kuti ife sitingakhoze konse kuima pamenepo kupatula kudzera mu kutiyenereza kwa Yesu Khristu, ndiye ife timayandikira kwa Mulungu kudzera mutiyenereza kwa mwana wake.
Lord, I come to you with an innocent heart in the name of thy Son Jesus. Please receive me. Oh, brother, you're coming by a living way then.
Ambuye, ine ndikuza kwa inu ndi mtima wosalakwa mudzina la mwana wanu Yesu, chonde ndilandileni ine. O mbale, inu mukubwera mwanjira ya moyo ndiye.
Now, Lord, you know I quit drinking, you know I treat my wife right, you know I do this, I do that. You have nothing to offer.
Osala Ambuye, inu mukudziwa ine ndinasiya kumwa. Inu mukudziwa ine ndimamuchitira mkazi wanga zoyenera. Inu mukudziwa ine ndimachita izi, ine ndimachita izo. Inu mulibe kanthu kuti mungakapereke.
For the law of carnal commandments could do nothing, but bringing in of another hope did, that hope which is Christ we have as an anchor of the soul, steadfast and sure.
Pakuti lamulo la malamulo achithupithupi silikanakhoza kuchita kalikonse, koma kubweretsa umo kwa chiyembekezero china kunatero. Chiyembekezo icho chomwe chili Khristu, ife tili nacho monga nangula wa moyo, woyima nji ndi wotsimikiza.
What? And insomuch as not without an oath, he, pronoun, if you notice in your in italic letters, he was made priest. Not only a priest, but he was made priest by oath.
Penyani, ndipo mochuluka chotelo monga osatipo panda lumbiriro iye. Pronoun, ngati inu muti muzindikire umu, muzolemba zazing'ono. Iye anapangidwa kukhala wansembe. Osatiko kha wansembe, koma iye anapangidwa kukhala wansembe mwalumbiriro.
Now watch, let's get the rest of the priesthood. For those priests, the Leviticals, just, righteous, honest man, those priests were made without an oath.
Oh, sadi, sovano penyani, tieni titenge unsembe wina wonse. Pakuti ansembe aja achilevitiko, olungama, olungama, amuna oona ntima. Ansembe awanali kupangidwa popanda lumbiriro.
God just said at the order of Aaron, they just make these priests, they come down through generations, they go to school and learn to be preachers and so forth, they come down, so God made them priests like that.
Mulungu anangoti, motsatira dongosolo la Aroni, momwe iye anka wapangila ansembe awa, iwa anka bwela kudusa muti mibado, ndikupila kusukulu, ndikukapunzila kudakale alaliki, ndizina zotero, iwo anka bwela nazo, kotelo Mulungu anka wapanga iwo kukala ansembe, monga chomwecho.
They made themselves priests by their education, by their inheritance and so forth. But this man was made a priest by an oath that God took.
Iwo ankazipanga oka kukhala nsembe mwa maphunziro awo, mwa cholandira chawo ndi zina zotero. Koma munthu uyu anapangidwa kukhala wansembe mwa lumbiriro limene Mulungu analipanga.
Listen closely now. We're made without an oath, but this with an oath. By him that said unto him, the Lord swear and will not repent.
Amen.
Amen. Thou art a priest forever at the order of Melchizedek. By so much was Jesus made a surety of a better testament.
Veselani machelu sobano. Anali kupangidwa popanda lumbiriro. Koma uyu ndi lumbiriro mwa iye amene anati kwa iye. Ambuya lumbira ndipo sadzalapa. Amen. Iwe ndiwe wansembe kwa nthawi zonse motsatira dongosolo la Melekizedeki. Mwazochuluka chomwecho Yesu anapangidwa chitsimikiziro cha pangano labwinoko.
Now quickly, and they truly were many priests because they were not suffered to continue by the reason of death, thousands times thousands times thousands of priests. Because they had nothing but just death and death and infirmities and death and death and death. But watch him.
So vano mwansanga, ndipo iwo mwona adi anali ansembe ambiri. Chifukwa iwo sana likuloledwa kuti azipitirira mwa chifukwa cha imfa. Zikwi kuchulukisa ka zikwi zikwi za ansembe. Chifukwa iwo analibe kalikonse koma imfa yoka, ndi imfa ndi zifoko, ndi imfa, ndi imfa, ndi imfa. Koma mpenye niye.
But this man, what man? Jesus. Because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood. Wherefore, he is able also to save them to the utmost.
Koma munduyu, munduti, Yesu. Chifukwa iye mopitiriza akupitirira ndawi zonse. Alinawo unsembe osasinda komwe ali. Chomwe chonso iye aliwokoza aponso kuwapulumusa iwo mpaka kutalitali.
No matter how far, how stooped, how far away, he's able to say to the utmost that come unto God by him, not with on your righteousness, but on your confession.
Zibega ndu kutalikira kwake, kutsika kwake, kutalikira kwake chotani, yali wokoza kupulumusa mpaka kutalitaliko, omwe adza kwa Mulungu mwaiye. Sikuti zinali pa chilungamo chanu, koma pa kuvomereza kwanu.
See? That come to God by him, seeing he ever liveth to make intercessions for them. He's not there constantly making intercessions.
Mugona, omwe adza kwa Mulungu mwa iye, poona kuti iye akukhalabe moyo nthawi zonse kuti aziwapangira iwo chitetezero. Iye ali apo pomwe mosalekeza kupanga chitetezero.
For such a high priest became us who is holy, harmless, undefiled, separated from sinners, and made a high priest in heaven. There it is.
Kuchokela kwa wansembe wankulu oteroyo, zinadienela ife ometiri oyela, osapweteka wina, osaipitsidwa, olegalisidwa kwa ochimwa, ndi opangidwa kukala wansembe wankulu kumamba, ndizo hapo.
Now, if I try to represent my own case, I'll lose it. If I try to represent, say, well, my daddy was a good man. My daddy was a preacher. Well, I've lived in church. I still lost it. But this man is a perfect one. Christ! He sets her and offers his blood constantly for my sins. There you are.
Sobano, ngarine, ndikanati ndiesele kuti ndizimile mlandu wanga omwe. Ine, ndikana ulepela iwo. Ngarine, ndikanati ndiesele kuimila kuti chabwino bambwanga nali mundu wabwino. Bambwanga nali mlaliki. Chabwino ine, ndakalandiri mumpingo. Ine, ndikanati ndulepelebe iwo. Koma munduyu, ndi mozi wangu iloyo. Christ! Iye akukhala pamenepo ndi kumapereka magazi ake mosalekeza kwa machimo anga ndino apo.
Who need not daily as those priests to offer up sacrifices first for his own sins and then for the people's, for this he did once when he offered up himself.
Yemwe samasuwa patsiku monga aja nsembe kuti azipereka apo nsembe poyamba kwa machimo ake omwe ndipo kenako kwa anthu. Pakuti izi iye anazichita kamodzi pamene iye anazipereka mwini wake.
Now watch the last verse. For the law maketh man high priest, which have infirmities. That's what the law, the carnal law, does.
Tsopano penyani ndime yotsiriza. Pakuti lamulo limawapanga anthu kukhala ansembe akulu omwe ali ndi chifoko. Ndi chomwe lamulo, lamulo la chithupithupi limachita.
Now, I wish I could just had about 2 hours right here. That's how the law still makes man preachers. Right? Well, they say, well, this man's got a seminary experience. I wouldn't trade my little old heavenly experience for all the seminaries in the world.
Amen.
Tsopano ine ndikugumba ine ndikanangokhala nawo pafupi maola awiri apa pomwe. Ndimomwe lamulo likuwapangabe amuna kukhala laliki. Ndikokulondola. Banji iwo amati pakutitu mwamuna uyu ali ndi kudziwa kwakuseminale. Ine sindikanati ndigulise chondichitikira changa chaching'ono chachikale chakumwambachi pofuna maseminale onse mudziko.
Why, we educated this man. He's handpicked. He's a self-made man. I don't like that kind. I like a God-made man. Man. See, but the law still makes priests. The law still makes preachers.
Pakuti ife tamuphunzisa mwamuna uyu. Iye ndi wochita kutengedwa pamanja. Iye ndi munthu wodzipanga yekha. Ine sindimaukonda mtundu umenewu. Ine ndimakonda munthu wopangidwa ndi Mulungu. Mukuona. Koma lamulo likumawapangabe ansembe. Lamulo likumawapangabe alaliki.
The Baptist church, they hand out preachers. Hands full of them. Got a machine that turns them out. The Methodists has got them, the Baptists has got them, the Presbyterians, Nazarene, Pilgrim, Holiness, Pentecostals. They turn them out as fast as they can, like a big regime, big machine.
Mpingo wa Baptist, iwo amapereka kwina laliki, odzaza mmanja iyo, alindi makina omwe amapukusa na watulutsamo iyo, a Methodist, alinao iyo, a Baptist, alinao iyo, a Presbyteria, a Nazarene, a Pilgrim Holiness, a Pentecostite, iwo amapukusa na watulusa iwo mofumira, momwe iwo angatere, monga ulamulilo wa ukulu, makina akulu.
Stand up there like I always said, I certainly felt sorry for an incubator chicken. You know, a little old chicken is hatched under an incubator, he's not hatched out right. No, the hen's supposed to hatch the chicken.
Ama ima abongati, inentaizo sedmati, ine ndituli ndimamvela chisoni nkhuku zobalidwira mu makina. Inu mukudziwa nkhuku yaing'ono yomwe imabalidwa pansi pa makina, iyo sinabalidwe moyenerayi. Nkhuku imayenera kuti zibala mwana piye.
But an incubator chicken, when he gets out, he chirp, 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 and ain't got no mammy to go to. See? He don't know what a mammy is. That's why he's chirping for one, but he hasn't got any. But the little chicken is hatched under the hen the natural way. He chirps and mammy answers. That's right.
Koma mwana piye wa makina. Pamene iyo itulukamo, iyo basi piye. Ndipo iyo ilibe amake oti ipiteko. Mukuona, iyo si madziwa yemwe ali mayi wake. Ndiko kulondola. Iyo ikumulilira iye, koma iyo ilibe wina aliyense. Koma mwana piye wa ng'ono yemwe waswedwa pansi pa thazi. Mwanjila ya chilengedwe, iye amalira ndipo make amayanga. Ndiko kulondola.
And sometimes I think about this your seminary experience of come out under this big incubators in Louisville and all over the world, hatching out preachers by the thousands.
Ndipo nthawi zina ine ndimaganiza zokuchitikirani za kuseminalezi kuno, zochokera pansi pa zoutamira zazikulu izi mu Louisville ndi mdziko lonse, kuswazilaliki natuluka mwazikwi.
Pentecostal incubators and Presbyterian incubators and Baptist incubators, they all hatch out their little chicks. They chirp, chirp, chirp and talk about the incubator they was hatched out in.
zoutamira za chipendekosite ndi zoutamira za apresbateria ndi zoutamira za chibaptisti izo zonse zimaswa ndi kutulusa ana piye awo ang'ono izo zimalira piye ndi kumayankhula za choutamirira chomwe izo zinasweramo.
I like to have a father, a mother. Blessed be the name of the Lord. Wasn't very many born with me, but what was there for my brothers? Amen. We got a mother that answers when you... A mother who's in heaven, who mothers us all, as the hen hovers her brood and coos to them, and woods over her, broods over her chickens, so will I brood over you.
Koma ine ndimakonda kukhala ndi Atate amayi, lodala likhale dzina la Ambuye. Sanali ochuluka kwambiri anabadwa ndine, koma omwe analipowo anali abale anga. Amen. Ife tili nawo amayi omwe amayankha pamene iwe, mayi yemwe ali kumwamba, yemwe anachita umayi pa ife tonse. Monga thazi liutamira pa anapiye ake, ndi kumayimba kwa iwo, ndi kukopa pa iwo, kufungatira pa anapiye ake, chomwe chonse ine ndizifungatira pa inu.
Oh Jerusalem, Jerusalem, how often I've tucked you like a hen does her brood. How often I made you mine, but you would not.
Oh, Yerusalemu, Yerusalemu. Ndimo wirigisa chotani ine ndikanati ndikutenge iwe, monga nguku imachitira anake. Ndikangati ine, ndikanati ndikupange ninu kukhala anga, koma inu simukufuna.
You had your own seminaries, hatched out your priests. They taught you against me, now you're left at your own. Your destruction lays ahead of you.
Inu munali ndi maseminari anu anu. Mumaswa ansembe anu natuluka. Iwo anakupunzitsani inu motsutsana ndine. Sopano inu mwasidwa panokha. Chiwonongeko chanu chili patsogolo panupo.
Now I say this, oh people, how often the Holy Spirit would have hovered you as a hen does her brood. But you want your own way. You're going to have your own way about it.
Ine ndikunena izi, oh antu. Ndikangati nzimu woyera ukanati ukufungatileni inu monga nkhuku imachitira anapiye ake. Koma inu mukufuna njira yanu. Inu mukuti mukhale ndi njira yanu ya iwo.
One of these nights I like to preach on your own way. You know, Cain wanted his own way. Man wants his own way today. But there is a way that seemeth right, but the end is death.
Limozila mausiku awa ine ndikanafuna kuti ndizala likile pa njila yanu. Inu mukudziwa Kaina ankafuna njila yake. Munthu amafuna njila yake lero. Koma pali njila yomwe imaoneka ngati yabwino. Koma mapeto ake ndiwo imfa.
Now watch. In that he saith a new covenant. I believe now that I know I'm on the wrong place. 28th verse. For the law maketh man high priest, which have infirmities. But the word of the oath, which was since the law, maketh the son who is continued forevermore.
So vano penyani, makuti yanati, latsopano pangano, latsopano. Inendi kukulubilia sopano apo, ai, inendi nalipa malola kwika. Ndimeya 28. Pakuti lamulo limawapangisa amuna kukhala ansembe akulu omwe ali ndi zifoko. Koma mawu alumbiriro omwe anali chiyambireni lamulo amamupanga mwana yemwe ali mopitirira kwa nthawi zonse mochuluka.
God be blessed forever of a son that continueth forever at the order of Melchizedek. And he never had a beginning, he never has an end, and the law could not produce nothing like that because it was carnal.
Mulungu akhale wodalisidwa kwa nthawi zonse, wa mwana yemwe akupitirira kwa nthawi zonse motsatira dongosolo la Melkizedeki. Ndipo iye analibe konse chiyambi, iye alibe konse mapeto, ndipo lamulo silikanapereka chinthu china chonga chimenecho, chifukwa ilo linali lachithupithupi.
The church cannot produce nothing like that, the denominations, because they're carnal. The seminaries can never produce anything like that.
Mpingo sunga koze kupereka chinthu china chonga chimenecho, zipembezo, chifukwa izo ndizachithupithupi. Maseminale sanga kose kubala chili chonse chonga chimenecho.
They tried to educate the world to it. They tried to organize it to it. They tried every way in the world to make everything that they could, and leaving off the main thing. You've got to be born in it. God makes you what you are.
Amen.
Certainly. Not because you quit doing this.
Iwo anesela kulipunzisira dziko kwa iwo. Iwo anesela kupangira bungwe kwa iwo. Iwo ayesela njira ili yonse mudziko. Kuri apange chilichonse chomwe iwo akanakoza. Ndikusiya pambali chinthu chenichenicho. Inu mumayenera kuti mubadwire mmenemo. Mulungu amakupangani inu chomwe inu muli. Ndithudi osati chifukwa inu mwasiya kuchita izi.
Now the Nazarenes, you have to not wear a ring, you can't wear a watch, and you have to have certain things, and your arms have to be this long with sleeves, your skirts have to be that long, and the man can't belong to a lodge, and they won't baptize you if you don't.
Sovano a Nazareni, inu mumachita kusia kuvala mbete, inu simungati muvale ochi, ndipo inu mumayenera kuti muzikala ndi zinthu zakuti zakuti zina zake. Mikono yanu yenera kuti izitalika chotere, mikono ya malaya, masiketi yanu azitalika chotere, ndipo amuna asamakale amuchigono, ndipo iwo sangata kubatizeni inu ngati inu simutero.
All right, here comes the Catholic in, they have theirs, and here comes the Methodist in, they have theirs. Every one of them has a yardstick to measure up to. If you don't make it, all right, that's all. See?
Chabwino, apa pakubwela achikatolika, ndipo iwo alinazo zao. Ndipo apa pakubwela achimethodist, iwo alinazo zao. Aliense wa iwo alindimuyezo woyezela kuti ufikepo. Inu mukapanda kukwanilisa izo, chabwino, zathera pomwepo. Mwaona?
Amen. But the real thing is this. Nothing in my arms I bring, simply to thy cross I cling. Oh, God, naked, wounded, meat sucker. Oh, I most humbly come, Christ, confessing that I am nothing and there's nothing within me. Receive me, oh God. Then God receives you.
Ndiyeno, koma chinthu chenicheni ndicho ndichi. Palibe kanthu mmanja mwanga ine ndikukabweretsa, mopheka ku mtanda wanu ine ndikukangamira. O Mulungu, wamaliseche, wovulazidwa, wosowa kuyama. O ine modzichepesa kwambiri, ndikubwera, Khristu, kuvomereza kuti sindine kanthu, ndipo mulibe kalikonse mkati mwa ine. Ndilandireni ine, O Mulungu, ndiye Mulungu, amakulandirani inu.
Now you might not even know your ABCs, you might not know coffee from split peas. You might know, not know G from Hall, right from left hand. It don't make any difference what you don't know. There's one thing you must know, that Jesus Christ took your place as a sinner.
Tsopano inu mukhoza kusamadziwa mkomwe ABG wanu. Inu mukhoza kusamadziwa kofi kwa nyemba zobandhulidwa. Inu mukhoza kudziwa osadziwa G kwa ho. Dzanja la manja kwa la manzere, izo sizimapangisa kusiana kulikonse, chomwe inu simumachidziwa. Pali chinthu chimodzi chomwe inu muyenera kumachidziwa, kuti Yesu Khristu anatenga malo anu ngati wochimwa.
And you take your place to stand in His righteousness, confessing every day that you're wrong, and loving with all your heart, and your whole motives be set towards Him, you'll make heaven. That's all there is to it. For the life that was in Christ has to be in you or you're lost.
Ndipo inu mutenge malo anu, kuti muzima muchilungamo chake, kuvomereza tsiku lililonse kuti ndinu olakwa, ndi kumamukonda iye ndi mtima wanu wonse, ndi zokupangisani zanu zonse, zikhale zokhazikitsidwa kwa iye, inu mudzakafika kumwamba. Ndizo zonse zomwe zilipo kwa izo, pakuti moyo umene unali mwa Khristu uyenera kuti ukhale mwa inu, kapena inu mwatayika.
Just before closing, do you remember the unconditional covenant that God made with Abraham? What did he do that evening when God said, let me see it, when Abraham said, let me see how you go to do it, 16th chapter, I think it is, of Genesis. Let me see how you're going to do it.
Basi tisenati tiseke, kodi inu mukukumbukira pangano lopanda mangawa lomwe Mulungu anapanga ndi Abraham. kodi iye anachita chiyani usiku uja pamene Mulungu anati ndiloleni ine ndione, pamene Abrahamu anati ndiloleni ine ndione momwe inu muti muchitire izo. Muti wa 16 ine ndikuganiza apo pali wa Genesis. Ndiloleni ine ndione momwe inu muti muchitire izo.
To come here, Abraham. And he talked to Abraham also, go get me a ram, and go get me a goat, and go get me a heifer. And I want you to take him up here and make a sacrifice.
Anati bwela kuno Abraham. Ndipo iye anamuchosapo Abraham. Anati, pita ukanditengele ine nkhosa. Ndipo pita ukanditengele ine mbuzi. Ndipo pita ukanditengele ine ngombe. Ndipo ine ndikufuna kuti iwe uzitengele izo pamwamba pano ndikupanga nsembe.
And Abraham went and got the sheep and the goat and the lamb or the heifer, and he killed them as all clean sacrifices and split them halfway in two and laid them out. Then he went and got two turtle doves and pitched them in.
Ndipo Abrahamu anapita ndipo anakatenga nkhosa ndi mbuzi ndi mwana wa nkhosa kapena ngombe, ndipo iye anazipha izo. Izo zonse zinali nsembe zoyera, ndipo anazidula izo pakati mzibanthu ziwiri, ndipo anaziyala izo apo. Ndiye iye anapita ndipo anakatenga nkhunda ziwiri, ndipo anaziponyera izo umo.
Then Abraham watched the birds off of them, waiting for God to come. Now, Lord, there's a sacrifice. How you go to do this? I don't know how you go to save man against his own will. I don't know how you go to do this. How can you do it, Lord?
Ndiye Abrahamu ankayang'anira mbalame kuti zisafike pa izo, akuyembekezera kuti Mulungu abwere. Tsono Ambuye, ndiyo nsembeyo, inu muchita motani izi? Ine sindikudziwa momwe inu muti mumupulumutsire munthu motsutsana ndi chifuniro chake chomwe. Ine sindikudziwa momwe inu muti muchitire izi. Inu mungachite motani izo, Ambuye?
Lord, so now watch Abraham, your prophet, you're spiritual, and you'll understand what I'm talking about. All right, Lord, I want to see it. I'm just dramatizing.
Ambuye anati, tsopano penya Abraham, ndiwe mneneri, ndiwe wauzimu, ndipo iwe umvese zomwe ine ndikuzikamba. Chabwino Ambuye, ine ndikufuna kuti ndione, tsopano ine ndikungochita mwasewero.
So Abraham, you come up here now and sit down here and watch them birds off. So he shoot all the birds away until the sun started going down.
Kotero Abrahamu, iwe bwera pano tsopano, ndikukhala pansi apa, ndikumayang'anira mbalame izo pano zisamafikepo. Kotero iye ankazithamangisa mbalame zonse zichokepo mpaka dzuwa linayamba kulowa.
And the first thing you know, God came down. When he came down, Abraham began to get sleepy. God said, Abraham, I'm going to put you to sleep.
Ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa, Mulungu anabwera pansi. Pamene iye anabwera pansi, Abrahamu anayamba kukhala watulo. Mulungu anati, Abrahamu, ine ndikuti ndikugonetse iwe tulo.
Now listen, legalist friend. See, God took Abraham completely out of the picture. Nothing at all he had to do into it. And that's why he got you. You said, oh, I sought God. You didn't. God sought you. No man can come to me except my Father draws him first. See?
Tsopano mvesera nzanga wa mwalamulo. Mukuona, Mulungu anamuchosa Abrahamu kwa thunthu pa chithunzipo. Palibe kalikonse nkomwe iye akanati achite muicho. Ndipo umo ndi momwe iye anakutengerani inu. Inu mumati, oh, ine ndinafunafuna Mulungu. Inu simunatero. Mulungu anakufunanifunani inu. Palibe munthu angadze kwa ine kupatula Atate anga atamukoka iye poyamba. Mukuona?
It's God seeking you, not you seeking God. You never did do it. Your nature's wrong. You're a pig. You don't know any different. You just live in a pig pen. That's all you know. You love it.
Ndi Mulungu kukufunani funani inu, osati inuyo kumufuna funa Mulungu. Inu simunachitepo konse izo. Chibadwa chanu ndichola kwika ndinu nkhumba. Inu simumadziwa kusiyana kulikonse. Inu mumangokhala mukhola la nkhumba. Ndizo zonse zomwe inu mumazidziwa. Inu mumazikonda izo.
Drink beer, slopping around, run to the other next man's wife and doing everything you can do is evil. It seems good. Oh, brother, we are having a big time. You think it's good.
kumamowa kulowerera pa kuthamanga ndi mkazi wa mwamuna wina ndi kumachita chilichonse chimene inu mungakhoze kuchita chili choyipa basi zimangoneka zabwino. O mbale, ife tikumakhala ndi nthawi yayikulu inu mumaganiza kuti ndi zabwino.
But God knocks at your heart. That's what changes. Not you knocking at God, God knocks at you. Adam never knocked at God's heart, God knocked at Adam's heart. And you're son of Adam. That's right.
Koma Mulungu amagogoda pa mtima wanu. Ndi zomwe zimakusinda osatinu kugogoda kwa Mulungu. Mulungu amagogoda pa inu. Adamu sana gogode konse ku mtima wa Mulungu. Mulungu anagogoda pa mtima wa Adamu. Ndipo inu ndinu mwana wa Adamu. Ndikokulondola.
Before Adam could be a son of God again, God had to knock at his heart. And before you can become a son of God, God's got to knock at your heart.
Adamu asana digonsa kele mwana wa Mulungu kachiwiri. Mulungu anagogoda pa mtima wake. Inu musana di mukale mwana wa Mulungu. Mulungu ama enela kuti agogode pa mtima wanu.
Then Abraham went to sleep. And when he went to sleep, what was the first thing he saw? A real horrible, spooky, dread darkness. That's death that comes upon the whole human race.
Ndiye Abraham anagona tulo. Ndipo pamene iye anagona tulo, chinali chiyani chinthu choyamba chimene iye anachiona? Woopsa kwenikweni wa zipukupuku. Mdima woopsa ndiyo imfa. Yomwe imabwera pa mtundu wonse wa anthu.
Then he looked a little farther than that, and he saw a smoking furnace. Before you can have smoke, you have to have fire. That's the reason I believe in hell as a burning place.
Ndiye iye anayangana pasogolo pang'ono kuposapo, ndipo iye anaona ng'anjo yofuka. Inu musanakhale ndi utsi, inu mumayenera kukhala ndi moto. Ndi chifukwa chake ine ndimakhulupirira kuti kuli gehena monga malo oyaka.
Alright, he showed every one of us is subject to death and every one of us should go to hell because we're sinners.
Chabwino, iye ankasonyeza kuti aliyense wa ife aliwoda adzafa. Ndipo aliyense wa ife anayenera kupita ku gehena chifukwa ndife ochimwa.
Now, but beyond that he saw a little white light. And this little white light, what is the light? What was that white light? That pillar of fire that went before the children of Israel.
Tsopano koma, kupitirira izo, iye anaona kuwala kwa kung'ono koyera. Ndipo kuwala kwa kung'ono koyera uku, kodi kuwala ndi chiyani? Kuwala koyera kuja kunali chiyani? Lawila moto lomwe linkapita patsogolo pana a Israeli.
The pillar of fire that met Paul on the road down to Damascus. The pillar of fire that took Peter out of prison. The pillar of fire that's here tonight.
Lawila moto limene linakomana nae Paulo pa njira ya ku Damasiko. Lawila moto limene linamutenga Petulo kumtosa mundende. Lawila moto lomwe lili pano usiku uno.
That eternal everlasting God, he himself walked between these split sacrifices. Oh my. Back and forth.
Amen.
On each one. This is how I'm going to do it, Abraham. Watch me what I'm going to do. I'm making a covenant here.
Mulungu wa muyaya wosatha uja. Iye mwini wake anayenda pakati pa nsembe zogawanizidwa izi. Oh my. Mbuyo ndi nsogolo pa ina iliyonse. Umu ndi momwe ine nditi ndichitire izo Abraham. Ndipenye ine. Zomwe ine nditi ndichite. Ine ndikupanga pangano apa.
And I'll take an oath that according to the seed, I'll raise up an intercessor. I'll make a covenant with death. And I'll condemn death in the flesh because I myself will come take it.
Ndipo ine nditenga lumbiriro kuti malingana ndi mbewu ine ndizusa oyimira pakati ine ndipanga pangano ndi imfa ndipo ine ndiweruza imfa mutupi chifukwa ine mwini ndibwera kudzayitenga iyo.
Abraham said, through your seed Abraham will come, you'll be the father of the world. Through your seed, and not only you did I make this promise with you, but your seed after you.
Abraham anati kupyolera mu mbewu yako Abrahamu adzabwera. Iwe udzakhala tate wa dziko lonse kupyolera mu mbewu yako. Ndipo siwe wekha kuti ine ndipanga lonjezo ili ndiwe koma mbewu yako ya pambuyo pako.
He knew everyone would be not them but what I do. I'm going to do it, Abraham. I trusted Adam and he broke his and everyone breaks theirs. But I'll make this with myself and swear by myself I'll keep it. Amen. Amen.
Yankadzwa udaliense akanadza kala osatiwo koma chimene ine ndichita ine ndikuti ndichite izo Abraham ine ndinadalira Adamu ndipo iye anaswa lake ndipo aliense akuswa awo koma ine ndipanga iri ndine mwini ndipo ndilumbira pa ine mwini ine ndilisunga ilo amen amen amen.
What do? We make a covenant. I say, Brother Neville, now watch this just a minute. I say, Brother Neville, tell you what I'll do. If you will preach until tomorrow night and next night on to Wednesday, I'll preach from Wednesday on to Sunday.
Kodi ife timachita chani? Kodi ife lipange pangano? Ine ndingati mbale Neville, so no penyanichi. Mini dioka, ine nditi mbale Neville, ndikuze ninu chimene ine nditi ndichichite. Ngati inu muti mulalikile mpaka mawa usiku, ndi usiku otsatira mpaka la chitatu ine ndizalalikira kuyambira la chitatu mpaka la Mulungu.
Make that agreement? Yes, sir. Here's the way we do it. Shake, boy. That's it. That's a covenant in America. That's how we make a covenant.
Inu mupanga chigwirizano chimenecho inde bwana apa pali njira yomwe ife timachitira izo ndigwire chanza nyamata. Ndizo mwezo ndilo pangano mu America. Ndimomwe ife timapangira pangano.
Now how they make a covenant in Japan? We make, say, you do so and so and I'll do so and so. We take a little pinch of salt, because salt is a savior. And we take salt, and I throw it on Brother Neville, and Brother Neville takes salt and throw it on me. That's a binding covenant.
Tsopano amapanga bwanji pangano mu Japan? Ife timapanga timati iwe ukachita chakuti chakuti ndipo ine ndichita chakuti nchakuti. Ife titenga nchere pangono chifukwa nchere ndiwo tetezera. Ndipo ife titenga nchere ndipo ine nkuponyera iwo pa mbale Neville. Ndipo mbale Neville natenga nchere nchere ndikuponyera iwo pa ine. Limenelo ndi pangano lomangiriza.
How did David Livingston make a covenant with the African Negro to go into his land? He went and got the chief that he could pass through up there to preach the gospel and to do the work, and they took a glass of wine. Here's a covenant with the Negro in Africa.
Kodi David Livingston anapanga motani pangano ndi wachikuda wa ku Africa kuti apite mu dziko lake. Iye anapita ndipo amakamutenga mfumu kuti yakoze kudusa kumeneko kuti azikalalikira uthenga ndi ukachita ntchito yawo. Ndipo iwo anatenga chikho cha vinyo. Ndi limeneli pangano ndi wachikuda wa ku Africa.
They had a glass of wine, and the Negro chief plucked his own veins and bled them out in this glass of wine. And David Livingston plucked his own veins and bled out in the glass of wine.
Iwo anatenga chikho cha vinyo. Ndipo mfumu yachikuda inadula misemba yake yomwe ndipo inakesera iyo muchikho cha vinyo ichi. Ndipo David Livingston anadula misemba yake yomwe ndipo anaikesera muchikho cha vinyo.
They stirred it up. Livingston drank half of it and the Negro chief drank half of it. Then they gave a present one to another. The Negro chief, David Livingston, said, "What do you require of me?" He said, "That white coat you got on."
Iwo anaziseganiza izo, Livingston anamateka la izo, ndipo mfumu yachikuda inamateka la izo. Ndiye iwo anapatsana mphaso, wina kwa nzake mfumu yachikuda. David Livingston anati, "Inu mufuna chiyani kwa ine?" Iye amati, "Chikoto choyera icho chomwe inu mwachivala."
So Livingston took his coat off and gave it to the Negro chief. He said, "What do you require?" He said, "That sacred spear you got in your hand." Because he knew he could go in with that. So he took that spear. And they were brothers because they made a covenant.
Chotelo Livingston anafula chikoto chake ndipo anachipeleka icho kwa mfumu ya chikuda. Iyo inati kodi inu mukufuna chiyani? Iye anati mkondo opatulika uwo omwe inu muli nawo mudzanja lanu. Chifukwa iye ankadziwa kuti iye akanakhoza kulowa umo ndi umenewo. Chotelo iye anatenga mkondo umenewo. Ndipo iwo anali abale chifukwa iwo anapanga pangano.
As he went forth and the tribesmen ran out to kill him, he raised up that sacred spear. And when he did, they looked and they said, "Oh, We can't touch that man.
Ndipo pamene iye anali kupita uko, ndipo mafuko ankakhoza kuthamanga kuti adzamupe iye. Iye ankakwezera mwamba mkondo wopatulika uwo. Ndipo pamene iye ankatero, iwo ankayangana ndipo ankati, oh, ife singakhoze kumukhuza munthu ameneyo.
Wow, he's a coveted brother. Though he's white, we never seen him before. They never knew they were black till they seen him. They never seen such before, but he's a coveted brother. He's got the chief spirit in his hand.
Banji, iye ndi mbale wapangano. Ngakhale iye ali mzungu, ife sinayambe tamuonapo iye kale. Iwo sankazwa kuti iwo anali akuda, mpaka iwo atamuona iye. Iwo anali asanayambe aonapo choterocho kale. Koma iye ndi mbale wapangano. Iye ali ndi mkondo wa mfumu mudzanja lake.
What a beautiful picture today of drinking the covenant of the blood of the Lord Jesus with the power of the Holy Ghost upon us.
Amen.
We go forward in the name of Jesus, and these signs shall follow them that belong. It's the sacred spear of the chief.
Amen.
See how it is, the covenant?
Ndi chithunzi chokongola bwanji lero cha kumwa pangano la magazi ambuye Yesu ndi mphamvu ya mzimu woyera ili pa ife. Ife timapita mtsogolo mudzina la Yesu ndipo zizindikiro izi zidzawasatira iwo omwe ali ake. Iwo ndi mkondo wopatulika wa mfumu. Mukuona momwe ilo liliri pangano.
How did they do it in the Oriental time? They made an oath one to another. They killed a beast, split it open, and stood right in between the two men, stood between them, the split beast.
Kodi anka chita chodari izo mundawi ya magezana, iwo anka panga lumbiriro, wina kwanzake, iwo anka pachinyama, anka chisekula icho nzibandu, ndipo anka ima pakadipa kepomwe, amuna awiriwo, anka ima pakadipa iyo nyama yo banduliduayo.
And they draw up a covenant. If I fail to keep this, if I fail to do this, while well, this and so and so, let my body be like this dead beast. Let my body be like this dead beast.
Ndipo iwo ankalilemba panganolo. Ngati ine ndidi ndilephere kusunga ili, ngati ine ndidi ndilephere kuchita izi, banji izi ndi zakuti nzakuti, mudzalole thupi langa lidzakhale ngati chinyama chakufa ichi. Mudzalole thupi langa lidzakhale ngati chinyama chakufa ichi.
And when they do that, they take this covenant and stand between this, make an oath, take an oath that they'll do it, and they tear the paper together apart and hand it to one man, the other, and the next. At a certain time, they'll meet and let them die to death if they fail to keep that oath and be like those dead beasts.
Ndipo pamene iwo achita izo, iwo ankatenga pangano ili ndi kuima pakati pa izi. Ndipo ankapanga lumbiriro. Ankapanga lumbiriro kuti iwo achita izo. Ndipo iwo ankangambirana chipepa lacho palimozi zidusa ndi kupeleka ilo kwa munthu mmodzi winayo lotsatiralo. Pa nthawi ina iwo adzakomana. Ndipo iwo adzaloledwe kufa imfa ngati iwo alephera kusunga lumbiriro limenelo ndi kukhala monga zinyama zakufa zija.
All right. You notice the three beasts, the perfect, the lamb, goat, and the three perfect sacrifices. What was the lamb, what was the turtle dove, and what was the two turtle doves meant? The two turtle doves was sacrificed for both salvation and healing in the that went into it.
Chabwino, inu mukuzindikira zinyama zitatu zangwiro, mwana wangosa mbuzi, ndi nsembe zitatu zangwiro. Kodi mwana wangosa nalichani, kodi nkhunda inalichani. Ndipo kodi nkhunda ziwirizo zinkatandauza chiyani? Nkhunda ziwirizo zinali kupelekedwa nsembe kwa zonse chipulumuso ndi machiriso mu zomwe zinkapita muilo.
See, the atonement was made different, but healing continued the same, and so did salvation continue the same.
Mukuona chitetezelo chinali kupangidwa mosiyana koma machiriso anapitilira chimodzimodzi ndi momwenso chipulumuso chikupitilira chimodzimodzi.
The two turtle doves not divided meant they represented both salvation by his stripes we were healed. He was wounded for our transgressions, with his stripes we were healed.
Nkhunda ziwiri zosagawanizidwa zinkatandauzapo zinkayimirira zonsezo chipulumuso. ndi mikwingwirima yake ife tinachirisidwa, iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu, ndi mikwingwirima yake ife tinachirisidwa.
They were laid on the side, not separated, but the covenant, the part of the beast was three of them cut apart. You see, then when they did that, they tore and made their covenant.
Izo zinkaikidwa pambali, osati kuleganitsidwa. Koma pangano gawo la nyama zitatu za izo zinkadulidwa mzibanthu. Inu mukuona, ndiye pamene iwo ankachita izo, iwo ankang'amba ndipo ankapanga pangano lawo.
Watch what God was telling Abraham. At Calvary, according to your seed, out of you come Isaac, out of Isaac come so and so, Jacob out of Jacob come, Joseph out of Joseph, on down, successors, till finally through that righteous seed.
Penyani zomwe Mulungu anali kumuuza Abraham, pa Calvary malingana ndi mbewu yako, kuchokera mwa iwe munatuluka Isaac. Kuchokera mwa Isaac munabwera wakuti Yakobo. Kuchokera mwa Yakobo munabwera Yosefe. Kuchokera mwa Yosefe mpaka pansi. Olowa mmalo mpaka potsiriza kupyolera mu mbewu yolungama iyo.
He just got through here saying that our Lord sprung out of a nation that know not Moses, never even spoke of it. Come out of a priesthood.
Yake, iye watsiriza kumene apa kunena kuti Ambuye watu anatuluka kuchokera mufuko lomwe silinkamudziwa Mose, sanka yangulanga kale za izo, anabwera kuchokera mu nsembe.
Our Lord sprung out of the tribe of Judah, not out of Levi, for they were carnal legalists. But our Lord come out of Judah. Hey! There you are, where the promise is made.
Ambuye watu anapukira kuchokera kufuko la Yuda, osati kuchokera kwa Levi, pakuti iwo analamwa lamulo achitupitupi. Koma Ambuye watu anabwera kuchokera kwa Yuda. Ulemelero ndino apo, komwe lonjezo linapangidwa.
Listen close now as we close. And at Calvary, God came down and took the body of his own son, in which he had lived, and he ripped it apart at Calvary.
Amen.
His bleeding, wounded, cut, and the spear run in there and ripped him apart. And his blood gushed out.
Mvetserani mwachelu sobano pamene ife tikuseka. Ndipo pa Calvary Mulungu anabwera pansi ndipo anatenga thupi la mwana wake yemwe momwe iye anali atakhalamo, ndipo iye analikhazula ilo mabandu pa Calvary. Kuukha magazi kwake atavulazidwa, atadulidwa, ndi nthungo itapyoza mmenemo, ndipo anamukhazula iye mzibanthu. Ndipo magazi ake anakhavukira panja.
And he said, Father, into thy hands I command my spirit. He bowed his head in the earth, shook, and the lightning flashed, and the thunders roared. God was right in his everlasting covenant.
Ndipo iye anati, Atate, mmanja mwanu ine ndikupereka mzimu wanga. Iye anaweramisa mutu wake, ndipo dziko lapansi linagwedezeka, ndipo mphezi zinang'anima ndi mabingu anabangula. Mulungu anali akulemba pangano lake losatha.
And he took his dead body from the grave on the first day of the week and brought it up into heaven and sat there as a high priest, as a memorial. Sitting there perfect forever.
Ndipo iye analitenga thupi lake lakufa kuchokera mmanda pa tsiku loyamba la sabata, ndipo analibweresa ilo kumwamba, ndipo anadzalikhazika ilo pamenepo monga wansembe wamkulu ngati chikumbuso atakhala pamenepo wangwiro kwa nthawi zonse.
And he sent the spirit that he tore out of that body right back down on the church.
Amen.
And that church will have to have the same spirit that was in that body, or it won't dovetail with it in the resurrection.
Amen.
Ndipo iye anautumiza mzimu womwe iye anaung'amba anauchosa muthupi lija kuti ubwerere kumene pa mpingo. Ndipo mpingo uwo uyenera kuti ukhale ndi mzimu womwewo umene unali muthupi limenelo, kapena ilo silidzalumikizana bwinobwino ndi ilo muchiukitsiro.
Those two pieces must come perfectly together. And if this church isn't perfectly just exactly the same spirit that was in Christ, you'll never go in the rapture.
Amen.
Zibandu ziwirizo ziyenera kubwera mwangwiro palimozi ndipo ngati mpingo huu suli mwangwiro ndende basi mzimu omwewo umene unali mwa Khristu inu simzapita konse mu mkwatulo.
There's the everlasting covenant, brother. Seek it out yourself. What's in your own heart? Love the Lord. Really be sure you're saved. Don't take a chance on it. You're gambling.
Ndilimenelo pangano losatha mbale. Lifuneni ilo. Mwini wanu chomwe chiri mtima wanu momwe. Ziwakondani Ambuye. Kalani wotsimikiza kweni kweni kuti inu munapulumusidwa. Musadi mutengele mwayi pa izo. Inu mukuchita wachiona ndani.
Oh, you, we American people love to gamble, but don't you gamble on that. You be sure that you're right. Not because you join church, but because that you're truly born again. Christ has come to you in the person of the Holy Ghost.
Oh, inu, if andu hachimereka, timakonda kuchita wachiona ndani. Koma, musadi muchite wachiona ndani pazimenezo. Inu, mkale otsimikiza kuti inu, mukulondola. Osati chifukwa kuti inu, munalowa mpingo, koma chifukwa kuti inu, mulimona obadwa kachiwiri. Khristu wabwera kwa inu, mwaumuntu wanzimu oyera.
Now, just complimentary to, just as I'm closing, how happy we should be to see the same spirit that was in Jesus Christ right among us doing the same things that he did when he was here on earth. How happy we should be. Let us pray now as we bow our heads.
Sobano mungu onje zilaponso bas, pamene ine ndi kuseka. Mumwe vedieni la kumakalila okondwa, po uona nzimu omwe omene unalimwa Yesu Khristu, uli pakati pathu pomwe, uchita zinthu zomwezo zimene iye ankachita pamene iye anali kuno pa dziko lapansi. Mumwe ife tiene la kumakalila okondwa, tiene ife tipemphere tsopano, pamene ife tikuwera misa mitu yathu.
Lord, it's been a great day.
Amen.
Though I feel like it, I always do, I fail. I can't represent it right, Lord. I pray that you'll forgive me in my stupid ways. Oh, I confess my sins before you and ask for mercy.
Ambuye ili lakala liri tsiku lalikulu. Ngakhale ine ndimamvelera monga ine nthawi zonse ndimachitira, ine ndimalephera. Ine sindingakhoze kuziyimira izo molondola Ambuye. Ine ndikupemphera kuti inu mundikhululukire ine njira zanga zopusa. O ine ndikuvomereza machimo anga pamaso pa inu. Ndikupempha chifundo.
Knowing that there is a great high priest standing on earth at the right hand of God in the heavens, who wasn't made after Aaron, after laws and legals and things.
Podziwa kuti pali wansembe wankulu akuima kutaliko kudzanja la manja la Mulungu mumiyamba yemwe sanapangidwe motsatira Aroni motsatira malamulo ndi zovomerezeka ndi zinthu.
But he was set there because of the grace of God that looked forward before the foundation of the world and see me down here in the world and died for my sins to bring me back to the kingdom of God. I thank thee, Father, for this.
Koma iye anayikidwa pamenepo chifukwa cha chisomo cha Mulungu chimene chinkayangana kutsogolo asanayikidwe maziko a dziko ndipo anandiona ine pansi pano mu dziko ndipo anafera machimo anga kuti andibwezeretse ine ku ufumu wa Mulungu. Ine ndikukuthokozani inu Atate chifukwa cha izi.
Because this spirit that now reigns in your people is eternal as God is eternal. I give unto them eternal life. Ever life, everlasting life, and they shall never perish.
Chifukwa nzimu umene tsopano kulamulira mwa anthu anu uli wamuyaya monga Mulungu ali wamuyaya. Ine ndimapereka kwa iwo moyo wamuyaya, moyo wa nthawi zonse, moyo osatha, ndipo iwo sadzaonongeka konse.
And at the judgment they'll never be there. They've done passed by the judgment, they've gone on into glory. And if this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting out for us to come to. Thank you for that, Lord.
Ndipo pachiweruzo, iwo sadzakhala konse uko. Iwo anadusa kale ziweruzo, ndipo anapita mpaka mu ulemerero. Ndipo ngati msasa wapansi uno osungunuka, ife tili nawo wina kale ukutiyembekezera kusidyako. Kuti ife tibwere kwa iwo, zikomo inu chifukwa cha izo Ambuye.
I pray now if there be one here tonight who has never yet drank the real blood of the covenant, that doesn't know what it means, doesn't know what it means to be born again, to have a real fellowship with Christ in their heart or her heart, may they receive Him just now as we wait and give this opportunity. And at that day, we pray that we have represented the gospel in the right light. We pray in Christ's name.
Ine ndikupemphera sopano ngati pangakhale wina pano usikuno yemwe sanamwe konse panobe magazi enieni apangano yemwe sakudziwa chomwe iwo amatandauza sakudziwa chomwe chimatandauza kukhala utabadwa kachiwiri kukhala nacho chiyanjano chenicheni ndi Khristu mu mtima mwawo kapena mtima wake mulole iwo amulandire iye pomwe pano pamene ife tikudikirira ndi kupereka mwa iwo. Ndipo pa tsiku limenelo ife tikupembera kuti ife tidzakhale titauyimira utenga mukuwala kolondola. Ife tikupembera mu dzina la Khristu.
While we have our heads bowed, would there be a person who would raise your hands to Christ and say, Christ of God, be merciful to me. Let me, as your unworthy servant, now receive the Holy Spirit into my heart and give me the assurance and love that I really need. If you haven't got it, would you just raise your hands to Him saying, Lord, this is a sign that I desire it. Would you put your hand up?
Pamene vetiri ndi mitu yathu yoweramisidwa kodi pangakhale munthu yemwe mungakweze manjano kwa Khristu ndikuti Khristu wa Mulungu khalani achifundo kwa ine mundilole ine monga wantchito wanu wosayenera tsopano ndilandire mzimu woyera mu mtima mwanga ndipo ndipatseni ine chitsimikiziro ndi chikondi zomwe ine ndikuzisowa kwenikweni ngati inu mulibe iwo kodi inu mungangokweza manjano kwa iye ndikuti Ambuye ichi ndi chisonyezo kuti ine ndikukumba iwo kodi inu mungaikeza njalano mwamba.
God bless you back there, lady. God bless you here, sir. Bless you here, sir. God be with you. That's fine. The man on the end here, God bless you, my brother. And someone else, just before now, we close, just waiting for a few moments. God bless you back there, son. Someone else.
Mulungu akudaliseni inu kumbuyo ukodona. Mulungu akudaliseni inu apabwana. Akudaliseni inu apabwana. Mulungu akhale ndi inu. Izo ndi zabwino. Bambo uyu pa mapeto apa. Mulungu akudaliseni inu mbale wanga. Ndi wina wakenso. Basi sopano ife tisanatseke. Tikungo yembekezera kwa mpindi pang'ono. Mulungu akudalitse iwe kumbuyo uko. Mwananga. Wina wakenso.
I now desire, Lord God, you know my heart, you know what's in my mind. The Spirit of God is quicker and sharper than a two-edged sword, even piercing to the center of the mire of the bone and a discerner of the thoughts of the heart.
Ine sobano ndikukumba, ine ndikukumba Ambuye Mulungu, inu mukudziwa mtima wanga, inu mukudziwa chimene chiri mu malingaliro anga, inu mzimu wa Mulungu uli wachangu, ndi wakuthwa kuposa lupanga lakuthwa konse konse, opyoza ngakhale mpaka mu mafuta amufupa, ndi wozindikira malingaliro amumtima.
Think of that. He knows your very thoughts, your intentions. Would you raise your hands and be merciful to me, God, right now? I want you to know that I know that I'm wrong. And I realize it, but I want to be right. All right. While we just keep our heads out praying, I think just a moment. We don't want to hurry about that.
Taganizani za zimenezo. Ya kudziwa malingaliro anu omwe zolinga zanu. Kwa dinu munga kweze sanjalanu. Ndikuti kalana achifundo kwa ine Mulungu pakali pano. Ine ndikufuna inu mudziwa kuti ine. Ndikudziwa kuti ine ndikulakwitsa. Ndipo ine ndikuzindikira izo. Koma ine ndikufuna ndikale olondola. Chabwino pamene ife tangosia mitu yathu choerama. Popemphera tsopano ganizani mphindi yokha. Ife sitikufuna kufulumira pa izo. Thandwe la mibado yepembeni ngebesale mainu lole choke
Zikale
Bachemo. Double cure. He swore by it. Two immutable things.
Majiriso hapa wiri. Ye analumbila pa izo. Zindu ziwiri zo sasinda.
Zido sinhoyo. Kale wangwiri. Amen andikira.
Oh Lord. Grant just now that we'll all recognize that these breaths that we're drawing are fleeting. We don't know how many more we have ahead of us. That's all by your great counsel. It's determined by you.
Oh, Ambuye. Peregani pakali pano kuti ife tonse tizindikire kuti mpweya uwu umene ife tikukoka ukuta. Ife sitikudziwa kangati kenanso komwe tili nawo mtsogolo mwathu. Zonsezo ziliza mwa upungu wanu wa ukulu. Izo ndizokonzedwa ndi inu.
Oh, be merciful to us and to those who raise their hands, Lord. No need to mention them, you know every one of them. But I just offer this prayer of intercession for them. I pray that you'll take away the condemnation from their heart and let them come boldly just now unto the throne.
Oh, kalanaji fundo kwa ife. Ndipo kwa iwo omwe anakweza manjawa mbuye. Palibe kusowa koti ndiwachulire iwo. Inu mkwadziwa aliyense wa iwo. Koma ine ndikungopereka pembelo ili la kuimira pakati kwa iwo. Ine ndikupembela kuti inu muchose kutsutsidwa mu mtima mwawo. Ndikuwalola iwo abwere molimba mtima pakali pano ku mpando wa chifumu.
Walk boldly right up to the throne of God, claim their God-given privilege. You caused them to raise your hands. They couldn't do it by themselves. And I pray, God, that you'll grant this in Jesus' name. Amen.
Aende molimba ntima mpaka kumpando wachifumu wa Mulungu. Adzatengeza mwa iwawo wopasidwa ndi Mulungu. Inu munawapangisa iwo kuti akweze manjawo. Iwo saka natachite izo mwa iwo eni. Ine ndikupembera Mulungu kuti inu mumpereke izi mu dzina la Yesu. Amen. Sopano zingo mamupembezani iye sopano.
Lole mazi de magazi
oma zojo kela bale manu higize chimo kawe.
How many feels real good now? Raise up your hands. Say, praise the Lord. Oh, he's wonderful. Oh, there's room at the fountain. You know it, Sister Gertie. Let's say, how many loves that song? Now we're going to have a baptismal service just in a moment.
Amen.
Ndiyangada kumverera bwino kweni kweni sopano. Kweza ni mwamba zanja lano ndikuti Ambuye alemekezeke. Oye ndiwoda bwisa. Oh, palimalo pakasupe. Kodi inu mkwiziwa iyo Mulungu geti. Tieni ndiyangada maikonda nyimbo imeneyo. Sopano ife tikhala ndi utumiki wa ubatizo mumphindi chabe. Inu muwabatiza iwo. Chabwino.
Lole palimalo, palimalo anu paga supe. Malo, malo.
All right, those candidates for baptism, the man will go to this room, the women to this one. All right, those who are to be baptized in the blessed name of our Lord.
Chabwino, oyenera kuti abatizidwe aja, amuna apita kuchipinda ichi, akazi kuichi. Chabwino awo ori abatizidwe mudzina lodala la Ambuye wathu. Chabwino kwa inu, palimalo anu pakasupe. Mulungu wakhala wabwino kwa inu, palimalo anu pakasupe.
Everybody now.
Aliyense sopano.
malo malo e pali malo pali malo anu paga supe malo malo e pali malo anu paga supe.
Oh, I love that old song, don't you?
Oh, ine ndima ikonda nyimbo yachikale iyo si choncho inu
pali
malo anu paga supe. Oh malo malo pali malo ambiri pali malo paga supe.
Now while the elders gone in to make ready for baptism, I would like to explain to the audience, and I'll ask some of the deacons if they can hear me in the room. When they're ready, come and tell me so we can move the microphones. We want all of you to see this. Be about 10 minutes longer and the church will be dismissed.
Tsopano pamene akulu alowa umo kuti akakonzekere ubatizo, ine ndifuna kuti ndilongosole kwa omvetsera. Ndipo ine ndikanapempha ena amadikoni ngati iwo akukhoza kundimva ine muchipindamo, pamene iwo akonzeka abwere ndi kudzandiuza ine. Ndipo chotero ife tithe kusuntha zoyankhuliramo. Ife timafuna kuti nonse inu muziona izi. Zikhala pafupi miniti kumi motalikira ndipo mpingo ubalalisidwa.
Now, I want to read some of the sacred scriptures for you. I want to read them out of the book of Acts. And now I want to begin at the 12th verse of the second chapter of Acts.
Tsopano, ine ndikufuna kuti ndiwerenge ena amalemba opatulika kwa inu. Ine ndikufuna kuti ndiwawerenge iwo kuchokela mu buku la machitidwe. Ndipo ine ndikufuna kuti ndiyambire pandime ya 12 ya mutu wa 2 wa machitidwe.
Now I want you to notice in the 16th chapter of St. Matthew, I believe it is, that Jesus is coming off the mount. They said unto his disciples, who does man say I, the Son of Man, am?
Tsopano ine ndikufuna kuti inu muzindikire mu mutu wa 16 wa Luka woyera, kapena Mateyu woyera, ine ndikukhulupirira iwo uli, pamene Yesu anali kubwera kuchokera mphiri. Iwo ananena kwa ophunzira ake, kodi anthu amati ine mwana wa munthu ndine yani?
And some of them said, well, you're Elias, and some say that you're the prophet, and some say that you're this or the other. He said, but who do you say that I am? And Peter said, thou art the Christ, the Son of the living God. That right?
Ndipo ena iwo anati pakuti ndinu Elia. Ndipo ena amati ndinu neneri. Ndipo ena amati ndinu uyu kapena winayo. Iye anati, koma ndiyani yemwe inu mukuti ine ndiri. Ndipo Petro anati, inu ndinu Khristu mwana wa Mulungu wa moyo. Mkulondola uko.
Jesus said, blessed art thou, Simon by Jonas, for flesh and blood has not revealed this. You never learned in a seminary. You never learned it by man. Said, but my Father, which is in heaven, has revealed this to you.
Yesu anati, wodala uliwe Simoni mwana wa Yona, pakuti thupi ndi mwazi, sizina kuululile izi, iwe suna zipunzile izi konse mu seminari, iwe suna zipunzile izo ndi munthu. Anati koma Atate anga omwali kumwamba, aululila izi kwa iwe.
And I say that thou art Peter, upon this rock I'll build my church, and the gates of hell shall not prevail against it, and I give unto you the keys to the kingdom of heaven. Is that right?
Ndipo ine ndikuti iwe ndiwe Petulo. Pathandwe iri ine ndidzamangapo mpingo wanga. Zipata za Gehena sizidzawulaka iwo. Ndipo ine ndipereka kwa iwe mafungulo akuufumu wakumwamba. Ndikulondola uko.
And whatever you loose on earth, I'll loose it in heaven. What you bind on earth, I'll bind it in heaven.
Ndipo chilichonse chomwe iwe uchimasula pa dziko lapansi, ine ndichimasula icho kumwamba. Chimene iwe uchimanga pa dziko lapansi, ine ndichimanga kumwamba.
Did he mean it? He wouldn't have said it. Now, as time rolled on, now Peter had the keys to the kingdom. Now you Catholic people, you might think this, that you say the Catholic Church is built upon Peter. All right, we'll find out. They had the keys. The Catholic Church still has the keys. Let's find out what Peter did about the keys. Then we'll find out.
Kodi ye ankata ndhauzadi zimenezo. Ye sakanata nene izo. Sobano pamene ndhawi inapitirira msogolo. Sobano Petulo analindi mafungulo akufumu. Sobano inu antu achikatolika.
inu mukoza kuganiza izi kuti inu mumati mpingo wa Katolika unamangidwira pa Petulo. Chabwino ife tizifufuza. Iwo anali ndi mafungulo mpingo wa Katolika ukadali nawo mafungulo. Tieni tifufuze zomwe Petulo anachita nawo mafungulowo. Onani ndiye ife tizipeza.
The Bible said unto Peter and to the rest of the apostles, go ye into all the world, whosoever sins you remit to them, they're remitted. Whosoever sins you retain to them, they're retained.
Bible linati kwa Petulo ndi kwa opunzira enawo, pitani inu ku dziko lonse, machimo aliyense omwe inu muwachotsa kwa amenewo iwo achotsedwa, machimo aliyense omwe inu muwasunga kwa amenewo iwo asungidwa.
That I might say it so that someone might not understand what I mean. Jesus said to the apostles, whoever sins you forgive, I'll forgive them too. And whoever sins that you do not forgive and hold it against them, I'll hold it against them too. That's what Jesus said.
Kuti ine ndikoze kunena izo kuti, mwina wina angalepere kumvesa zomwe ine ndikutandauza. Yesu anati kwa upunzila. Machimo aliyense omwe inu muwakhululukira ine ndiwakhululukira iwo aponso. Ndipo machimo aliyense omwe inu simuti muwakhululukire ndikuwasunga iwo mowatsutsa iwo ine ndiziwasunga iwo mowatsutsa amenewo aponso. Ndi zomwe Yesu ananena.
What's the Catholic Church push towards that? But let's find out how they did it. Then if we find out how they did it, then we should do it the same way. Now let's find out.
Penyani mpingo wa Katolika ukusundhila cha kwa hizo. Komatieni tifufuze momwe iwo anka chitila hizo. Ndienga tititipeze momwe iwo anka chitila hizo. Ndie ife tieni la kumachita hizo. Mwanjila yomweyo. Sobano tieni tifufuze.
It's the day of Pentecost. The church has been inaugurated. They were all in an upper room. Man came out there speaking in different languages. Why? Every language under heaven is represented there. English was there too. Every language under heaven had to be there. What language is spoken that day?
Ndi tsiku la Pentekosite, mpingo uli mkutsekulilidwa. Iwo onse anali muchipinda chapamwamba, amuna anatuluka kuchokera umo, akuyankhula mu zinenelo zosiyana. Bwanji, chinenelo chilichonse chapansi pakumwamba, chinayimiridwa kumeneko. Chingerezi chinali kumeneko nachonso. Chinenelo chilichonse chapansi pakumwamba, chinkayenera kukhala chili kumeneko. Chinenelo chimene chinkayankhulidwa mu tsiku limeneko.
Goes ahead here and gives many other languages. And how the Cretes and strangers and proselytes of Rome and Arabians and all speak
Akupitirira apa ndi kupereka zambiri za zinenerozo. Ndi momwe akurete ndi alendo, ndi otembenuzidwa aku Roma, ndi aruya, ndi onse akuyankhula ndi unyi.
Now they weren't speaking in unknown tongues. They were speaking in known languages to people, not unknown tongues, but languages that each one understood. The sinner, the unbeliever, could hear what he was saying. How do we hear in our own language or in the we was born?
Tsopano iwo sanali kuyankhula mu malilime osadziwika. Iwo anali akuyankhula mu zinenelo zodziwika kwa anthu, osati malilime osadziwika. Koma zinenelo zomwe aliyense ankazimva. Wochimwa wosakhulupirira ankakhoza kumva zomwe iye anali kunena. Ife tili kumva bwanji mu chinenelo chathu chomwe cha komwe ife tinabadwira.
Now watch. Now, the question comes. Now, others mocked the 12th verse, all right, and they were all amazed and in doubt, saying one to another, what meaneth this? Others mocked and said, these are full of new wine.
Sobano penyani, sobano funso likubwera, sobano wena katonza, ndime ya 12 chabwino. Ndipo iwo onse anali ozizwa ndi mwa kukaikira nanena wina kwanzake, kodi izi zikutandauza chiyani. Ena katonza ndipo ankati awa akuta vinyo watsopano.
They were making fun of them because how was they doing? They were staggering. Like drunk man. Like drunk men, talking, not knowing what they were saying, but were preaching to the congregation in languages they didn't know, but the congregation knowed. See, all right.
Iwo analikuwaseka iwo, chifukwa kodi iwo ankachita motani. Iwo anali kuzandima ngati anthu olezera, ngati anthu olezera. Kumayankhula mosadziwa zomwe iwo anali kunena. Koma anali kulalikira kwa osonkhanawo muzinenelo zomwe iwo sanali kuzidziwa. Koma osonkhanawo ankazidziwa, mukuona chabwino.
Others said they're full of new wine. Look how they're acting. Others mock saying these are full of new wine. But Peter, watch out, boy. You got the keys. But Peter, standing up with the 11, lifted up his voice and said unto them, now remember, this is the first inauguration of the church.
Ena nkati, iwo akuta vinyo watsopano, taonani momwe iwo akuchitira. Ena nkanyoza kumati awa akuta ndi, koma Petulo, samalira nyamata, iwe ulindi mafungulo. Koma Petulo adayima apo limodzi nawo kumi ndi mmodziwo, anakweza mawu ake ndipo anati kwa iwo, tsopano kumbukirani, uku ndikutsekulira koyamba kwa mpingo.
Ye men of Judea and you that dwell in Jerusalem, be this known unto you and hearken to my words, for these are not drunk, as you suppose, seeing it's but the third hour of the day, the saloons wasn't even open then.
Inu amuna ku Yudea, ndi inu omwe mumakhala mu Yerusalemu, chikhale ichi chodziwika kwa inu, ndipo mvetserani kwa mawu anga. Pakuti awa siwolezera momwe inu mukulingalira poona kuti ili ndikoma ola lachitatu lokhala tsiku. Momwe la mowa munali musana segulidwe yapo. Mukuona?
But this is that which is spoken up of the prophet Joel. And it shall come to pass the last day, saith God, I'll pour out my spirit upon all flesh, upon your sons and daughters, and they shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams.
Koma ichi ndi chija, chomwe chinayankhulidwa ndi mneneri Yoweli. Izo zidzafika pochitika mu masiku otsiriza, atero Mulungu, ine ndidzasanulira mzimu wanga pa nofu wonse, pana anu amuna ndi akazi, ndipo iwo azidzalosera, ndipo anyamata anu azidzaona masomphenya, ndipo achikulira anu azidzalota maloto.
And all my servants and my handmaids will I pour out in those days of my spirit, they shall prophesy. And I will show wonders in the heaven above and signs in the earth beneath. As Peter preaching, now the one with the keys.
Ndipo panchito anga ndi adzagazi anga, ine ndiza sanulirapo mumasiku amene ochanzimu wanga. Iwo aziza nenela. Ndipo ine ndiziza sonyeza zoda buisa mwamba umo, ndi zizindikiro paziko pansipa. Sobano, ndi Petulo akulalikira sobano, yemwe anali nawo mafungulo.
Blood, fire, vapors of smoke. The sun shall be turned into darkness, the moon into blood, before the great and notable day of the Lord shall come. And it shall come to pass that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.
Magazi moto ntunzi za usi. Dzuwa liziza sandulika ndima. Mwezi kukala magazi siku lalikulu ndilo dziwika la Ambuye lisanafike. Ndipo zidzafika pochitika kuti aliyense yemwe ati aziza itanila pa dzina la Ambuye azidzapulumusidwa.
Ye men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs which he did in the midst of you, you yourselves know. Talk about a rebuke. He had the keys, you know.
Inu amuna Israeli, mverani mawawa. Yesu aku Nazareti, mwamuna wotsimikiziridwa ndi Mulungu pakati pa inu, ndi zozizwisa, ndi zodabwisa, ndi chizindikiro. Zomwe iye ankazichita pakati pa inu. Inu eni anu mukudziwa. Kunena za chizuzulo. Yana linawo mafungulo, inu mukudziwa.
Be it him being delivered by the determined counsel and the foreknowledge of God. There you are. How could he ever be delivered? Because God predestinated to be that way. See? Foreknowledge of God. Just in a moment. Tell him this whole testament until I get to the scripture.
Zikale! Yepo kalata peregedwa mwaupo wotsimikiza ndi kudziwiratu kwa Mulungu. Ndinu hapo. Iye akana peregedwa motani. Chifukwa Mulungu anazikonzeratu izo kuti zizakale mwanjira imeneyo. Mukuona? Kudziwiratu kwa Mulungu. Mumpindi yokha auzeniwo. Angodikila miniti yokha mpaka ine ndisilize lembali.
Ye have taken by my wicked hands of crucified and slain, who God has raised up and loosed the pains of death, because it is not possible he should be holden of it. For David spake concerning him, I foresaw the Lord always on my right hand, and I shall not be moved.
Inu munamutenga mwamanja oipa munamupachika ndi kumupha yemwe Mulungu wamuukitsa ndipo wamasula kuwawa kwa imfa chifukwa izo sizikanakhala zotheka iye kuti akhale atagwidwa nayo iyo pakuti Davide anayankhula zokhuza iye ine ndinawaoneratu Ambuye nthawi zonse kudzanja langa lamanja ndipo ine sindidzati ndidzagwedezeka.
Therefore did my heart rejoice and my tongue was made glad. Moreover, my flesh shall rest in hope, because I will not leave my soul in hell, neither will I suffer thy Holy One to see corruption.
Chotero mtima wanga unasangalala, ndipo lilime langa linapangitsidwa kukondwera. Kuonjezerapo, thupi langa lidzapuma mwa chiyembekezero. Chifukwa inu simuti mudzawusiye moyo wanga mu Hade, ngakhalenso kuti mudzalole woyera wanu kuti aone chivundi.
Thou hast made me know my ways, ways of life. Thou shalt make me full of joy and with my countenance. Men and brethren, let me freely speak to you of the patriarch David. He's both dead and buried, and he suffers with us this day.
Inu mandipangisa ine kudziwa ine. Njira zanga za moyo. Inu mudzandipangisa ine kudzaza ndi chisangalalo ndi ngope yanga. Amuna ndi abale, ndiloleni ine ndiyankhule momasuka kwa inu za kholo Davide. Iye ali zonse wakufa ndi oyikidwa, ndipo manda ake ali ndife tsiku lino.
Therefore, being a prophet, and knowing that God has swore with an oath, that just got through preaching it, that according to the fruits of his loins, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne. Just what I got through preaching. Peter preaching the same thing.
Chonelo pokhala neneri ndipodziwa kuti Mulungu analumbira ndi lumbiriro ine ndangotsiriza kumene kulalikira izo. Kuti molingana ndi zipaso za nziuno mwake, iye akanati molingana ndi mnofu, iye akanati azamudzuse Khristu kuti akhale pa mpando wake. Basi zomwe ine ndatsiriza kuzilalikira. Petulo amalalikira chinthu chomwecho.
And seeing this before, the prophet saw it before, spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither did his flesh see corruption. This Jesus has God raised up, where we're all witnesses.
Ndipo pochiona ichikale, neneri anachiona ichokale. Ankayankhula za chiukitsiro cha Khristu kuti moyo wake sukanati udzasiyidwe mu Hade, ngakhalenso mnofu wake kuti udzaone chivundi. Yesu uyu Mulungu wamuukisa chomwe ife tonse tili mboni.
Therefore being exalted at the right hand, being at the right hand exalted in heaven, having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he shed forth this which you do see and hear.
Chotero pokhala atakwezedwa ndipo ali kudzanja lamanja, pokhala kudzanja lamanja atakwezedwa kumwamba, atalandiridwa ndi Atate, lonjezo la mzimu woyera iye wakhesa pa izi, zomwe inu mukuziona ndi kuzimva.
For David is not ascended into heaven, the prophet, but he said himself, the Lord said unto my Lord, set thou on my right hand until I make thy foes a footstool. Therefore, listen to this, let all the house of Israel know surely that God's made this same Jesus who you crucified both Lord and Christ. Now, we're to settle it, oughtn't it?
Pauli Davide sana kwele kupita kumwamba neneri. Koma iye ananena iye mwini, Ambuye anati kwa Ambuye wanga, kala iwe pa dzanja langa lamanja. Mpaka ine ndiwapange adani ako kukhala chopondera phazi. Chotero mveselani kwa izi. Lolani nyumba yonse ya Israeli idziwe mosimikizika kuti Mulungu wamupanga Yesu yemweyu, yemwe inu munamupachika kukhala zonse Ambuye ndi Khristu. Izo zikuyenera kukhazikisa icho. Si choncho izo.
Now when they heard this, them sinners, they were pricked in their hearts and said unto Peter, man, and Peter and the rest of the apostles, man and brethren, what shall we do?
Tsopano pamene iwo anamva izi, ochimwawo, iwo analasidwa mu mitima yawo. Ndipo anati kwa Petulo, amuna, ndipo Petulo ndi enawo ophunzira, amuna ndi abale, kodi ife tichite chiyani?
All right, here you are. What's he got? The key. The key to the kingdom. Where is the kingdom? It's within you. Is that right? The Holy Ghost is the kingdom of God. We know it. We're born into the kingdom as subjects and delegates.
Chabwino ndinu apa. Kodi ye alindichi yani. fungulo, fungulo la kufumu. Ufumu uo ulikuti. Iwo ulinkati mwanu mkulondola uko, nzimo yela ndiwo ufumu wa Mulungu. Ife tikuzidziwa izo. Ife tinabadwira mu ufumu monga omumvera ndi nthumwi.
He's got the keys to his life. What are you going to do with it? This is the first time the door was ever opened. Now the question's asked the preacher for the first time, the one with the key. I believe he said, stand on your head. That's beneficial. Whatever you bind on earth, I'll bind in heaven.
Onani, iye alinao mafungulo pambali pake. Kwa di iwo uchita nao chiani iwo, iindi na uyo yamba yomwe chiseko, china yamba chasegulidu hapo. Soba no funso, linafunsidwa kwa mlaliki. Kwa ndawi yoyamba, yeye mwana lindi fungulo. Ine ni kukulupili langati, iyaga nati imani pamutu wanu. Izo zika nakala ziri zofo melezeka. Chiri chonse chomwe iwe, umanga patziko la pansi. Ine ndi jimanga umamba.
All right, whatever you say, I'm going to say the same thing. You got the key. Or he crams the key into the door. What do you do? Man and brother, what shall we do?
Chabwino, chiri chonse chimene iwe uchinena, ine ndine na chintu chomwecho, iwe ulinao mafungulo. Chabwino, iye akulowe safungulo lo pachitsewu. Kodi iwe uchita chiani, amuna ndi abale, kodi ife tichite chiani.
Now when they heard this, they pricked in heart and said, man, Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin. And you shall receive the gift of the Holy Ghost, for the promise is unto you and to your children, and to them as far off, even as many as the Lord our God shall call.
Sobano pamene iwana mvaizi, iwo analaswa muntima mwao. Ndipanati, amuna ndi abale. Petula anati kwa iwo, lapani ndi kubatizidwa aliyense wa inu, mudzina la Yesu Kristu, kwa chikululukiro cha tchimo. Ndipo inu mudzala ndila mphaso ya nzimu oyera. Pakuti lonjezo lili kwa inu, ndi kwa ana anu, ndi kwa iwo omwe ali kutali komwe, ngakhale onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana.
That settled it forever. No persons ever in any time could ever contradict that. The Catholic Church come along, instead of being immersed, they sprinkle. Instead of being used in the name of Jesus, they took Father, Son, and Holy Ghost. Never was taught in the Bible.
Izo zinakazikisa icho kwa nthawi zonse. Palibe munthu konse munthawi iliyonse akanakhoza konse kusiyanisa zimenezo. Mpingo wa Katolika unabwera motsatira malomori azimizidwa iwo amakonkha. Malomori azikwirisa ntchito dzina la Yesu iwo anatenga Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Sizinaphunzitsidwepo konse mu Baibulo.
Every person from that time on was baptized by immersing in the name of Jesus Christ, and some had been immersed by John the Baptist that baptized Jesus, and Paul told them they could not receive the Holy Ghost like that. They had to come back and be rebaptized again in the name of Jesus before they could get the Holy Ghost.
Munthu aliyense kuchokera pa nthawi imeneyo mpakana anali kubatizidwa mwakumizidwa mu dzina la Yesu Khristu. Ndipo ena anali atamizidwa ndi Yohani Mbatizi yemwe anamubatiza Yesu. Ndipo Paulo anawawuza iwo kuti sakanakhoza kulandira Mzimu Woyera monga chomwecho. Iwo ankayenera kuti abwerere ndi kudzabatizidwanso kachiwiri mu dzina la Yesu. Iwo asanalandire konse Mzimu Woyera.
How many knows that's a scripture? Acts 19 chapter. There you are, calls the kingdom of heaven was sealed in any other way by an oath by Jesus Christ that would be official in heaven.
Ndi angada akudziwa kuti ilo ndilemba. Machitidwe mutu wa 19 ndinu hapo. Chifukwa ufumu wakumwamba unasindikizidwa kwa njira ina iliyonse. Mwalumbiriro la Yesu Khristu kuti izo zikanakhala zovomerezeka kumwamba.
Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins. You shall receive the gift of the Holy Ghost, because the promise is unto you and to your children, for them as far off, even as many as the Lord our God shall call. Amen. Let us pray.
Lapani ndikubatizidwa aliyense wa inu mu dzina la Yesu Khristu kwa chikhululukiro cha machimo anu. Inu mudzalandira mphaso ya Mzimu Woyera. Chifukwa lonjezo lili kwa inu ndi kwa ana anu, kwa iwo omwe ali kutali, ngakhale onse omwe Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Amen. Tieni ife tipemphere.
Father God, tonight, 1900 and something years has passed, yet the honesty and the integrity of human hearts still cry for God, like children crying for the milk of their mother's breast.
Atate Mulungu sikuno, zaka 1900 ndi china chake zadusa. Komabe kuona ntima ndi ubwino wa ntima wa munthu zikulilira panobe Mulungu, monga ana kulilira nkaka wa mmaere amayi wawo.
We love you, Lord. We can't live without you. As David said, my soul thirsts after thee like the hart for the water brook. He must have it or die.
Ife timakukondani inu Ambuye. Ife sitingakhoze kukhala moyo popanda inu. Monga David anati, moyo wanga ukuchita luzu lofuna inu. Monga mbawala pofuna kwawa la madzi. Iye ayenera kuti akhale nawo iwo kapena afa.
Father, we've combed through the scriptures back and forth, not to be different, but we see these seminaries, these theological students today who preach according to the commandments of man and not the commandments of God. Therefore, Lord, we do not despise those men, but we despise those things that they teach.
Ndikwadate, ifeta pesa kudusa mumalemba mbuyo ndi nsogolo. Osa tikuti tikale osiana, koma ifeti kona maseminari awa. Opunzira ama theology awa lero, omwe amalalikira molingana ndi kulamulira kwa wantu. Ndipo osati kulamulira kwa Mulungu. Chotero Ambuye, ife sitili kuwanyoza anthu ameneo, koma ife tikunyoza zinthu izo, zomwe iwo amapunzitsa.
Therefore, Lord, we ask that they become our brother. We ask that you forgive them of their error. And we pray that they will come to the scripture, read it, not the way some seminary teaches it, but according to the way that God has written it.
Chotero Ambuye, ife tikupempha kuti iwo akhale mbale wathu. Ife tikupempha kuti inu muwakhululukire iwo pa cholakwisa chawo. Ndipo ife tikupemphera kuti iwo abwere kulemba, kuliwerenga ilo, osati momwe seminari ina imaphunzitsira ilo, koma molingana ndi momwe Mulungu analilembera ilo.
We pray, God, now that these candidates are coming tonight for water baptism as our gallant pastor walks into this pulpit from here to preach the gospel of this same gospel and then to the baptismal pool to bury.
Ife tikupembera Mulungu tsopano kuti oyenerawa akubwera usikuno ku ubatizo wa mmadzi. Pamene mbusa wathu wolimba akuyenda kupita muguwa ili kuchokera apa kuti azilalikira uthenga. Uthenga uwomwe ndiyeno mpaka kudziwe la ubatizo kuti akawamize.
Grant, Lord, that each one of these will receive the Holy Ghost because you gave the promise. You shall receive the Holy Ghost. May the Spirit of God be waiting at the top of the water to receive the candidate tonight. For we commit him unto your hands. In Jesus Christ's name, amen.
Peregana mbuye kudaliense wa yawa, alandile nzimu oyela. Chupa inu, muna pelega lonjezo, inu mzalandila nzimu oyela. Mulole nzimu wa Mulungu kale kuyembekezera pamwamba pamadziwo kuti awalandire oyenerawo usiku uno. Pakuti ife tikuwapereka iwo mmanja anu mu dzina la Yesu Khristu. Ameni.